ngifuna baquphayo kuba babambe lokho umzizwana njenga phambi kokuba niqophe uma nithanda futhi sanibonani bangane ngethemba ukuthi wonke umuntu uzizwa ngempela sicela lethu elokunikela elijwayelekile bangeniseni wonke umuntu ndawonye manje lethana abancinyane Amen. Ngicabanga ukuthi kukhona kumnandi ngempela ngingane endadlana na umfo mncane lawo mehlo amancane amehlo akhanyayo engibuka futhi kukhona ukuthize ngabo okungokwangempela okumnandi ngempela futhi bangabafa abancane abangenacala abazi lutho ngezinto zezwe uNkulunkulu abanikezelile futhi niyazi kukhona ukuthize ngomntwana ekhaya okubopha ikhaya ndawonye kukhona ukubopha mayelana nomntwana manje ngifisa sengathi besinesikhathi esiningi sokukhuluma ngalezo zinto ngabancinyane nangezinto ezehlukene kodwa thina isikhathi sethu sicindezela kanzima ngesikhathi futhi sifanele siqonde ngqo ezwini manje kulungile kwabaqophayo uma befisa ukuqopha umlayezo kulokhu kusa futhi kangathi uNkulunkulu angabusisa ngokucebile wonke umuntu manje namuhla ngicabanga ukuthi akukho kufana nezwi ukufundwa kwezwi likaNkulunkulu ngifisa sengathi ngabe bekukulo lonke ikhaya lapho izwi likaNkulunkulu beliyofundwa khona futhi ngifuna ngamunye wenu kulokhu kuza uma ningakwazi ngisho nalapho abancinyane bevele emagumbini abo kasalesikole ukuba bahloniphe ngokuzithoba impela njengokunokwenzeka hlalani nithule futhi nilalele njengoba ngizama ngosizo lukaNkulunkulu ukwethula umlayezo engiwunikeziwe emahoreni aleyithi izolo ebusuku ebandla namhlanje manje ukufunda kombhalo wethu kutholakala kuJoweli wesibili nezenzo zesibili uJoweli wesibili ivesi lamashumi amabili lesishiyagalombili ezenzweni siqala kwesesibili ivesi leshumi nanhlanu akumangazi ukuthi kanjani lo mprofeti ekhuluma isahluko sesibili sikaJoweli nesahluko sesibili sezenzo imvula yokuqala neyamuva uJoweli wakhuluma ngayo kulesi sahluko esifanayo ngokukhuluma ezenzweni sahluko sesibili ivesi leshumi nanhlanu futhi kwehlele engxenyeni yombhalo sifunda lokhu ngokuba laba ngabadakiwe njengokucabanga kwenu lokhu kuseyihora lesithathu lemini kodwa lokhu kuyikho okwakhulunywa ngomfo wethu uJoweli buya kuthi ezinsukwini zokuphela kusho uNkulunkulu ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama amadodana enu namadodakazi enu aya kuprofetha izinsizwa zenu zibone imibono futhi abadala baphuphe amaphupho naphezu kwezinceku zami naphezu kwezincekukazi zami ngiyakuthulula umoya wami ngaleyo mihla ziya kuprofetha ngiyakukhombisa izimangaliso emazulwini phezulu nezibonakaliso emhlabeni phansi igazi nomlilo nokuthunqa komusi ilanga liyakuphenduka ubumnyama nenyanga ibe igazi lungakafiki usuku olukhulu noluqhamileyo lwenkosi kuyakuthi yilowo nalowo obiza phezu kwegama lenkosi uyakusindiswa singakhothabisa amakhanda ethu umzuzwana nje esenzele umkhuleko Baba uthi esizulwini nomusa njengeshidi elikhulu elinqamule kulesi sakhiwe kulokhu kuza lonke ikhanda lehlela othulini lomhlaba ngokuzithoba sikhothamisa amakhanda ethu nezinhliziyo zethu ebukhoneni bakho
And we pray heavenly father that the holy spirit
futhi siyakhuleka baba sezulile ukuthi umoya ongcwele uzofika manje ungene ezwini futhi ulethule kuye yonke inhliziyo njengoba nje linendawo nendawo yokuhlala kwangathi lingathela ngekhulu uNkulunkulu sikhulekela ukuthi abangakholwayo namhlanje bangahle babe ngamakholwa futhi ukuthi amaKristu azothatha ukubamba okusha labo abakhandlekile endleleni kwangathi abangcwele bangakhuthazeka futhi kwangathi abagulayo bangaphulukiswa khuluma baba futhi sengathi singahlanganyela ezwini lakho khona manje nje ngokuba sicela igameni lendodana kaNkulunkulu ethandekayo uJesu Kristu amen Indaba yami kulokhu kuza uma singayibiza kanjalo kuzoba umlayezo ebandleni ngokuthi umgamanqo wesikhathi. Futhi njalo ezinsukwini ezidlule izimiso zesikhathi bezihlala njalo zifika esiphethweni sazo futhi sishaya umgamanqo. Kunemigamanqo emgwaqeni omkhulu, kunemigamanqo emigaqweni esiyihambayo kulelizwe, kukhona umgamanqo kulo mgwaqo omkhulu omdala omuhle oye enkazimulweni. Futhi njalo kuthatha okumangalisayo ukukhuluma ngamandla wonke. Amandla onke yiwo onke amandla. Futhi kuthatha okumangalisayo ukuqinisekisa amandla onke. Futhi okumangalisayo kuphela ukungenza lokho.
Teaching of the word is a very fine thing.
Ukufundisa izwi kuyinto enhle kakhulu, nathi kuyafika ukukholwa kuvela ngokuzwa nokuzwa izwi, kodwa njalo kuthatha okumangalisayo ukuqinisekisa ukuthi onamandla onke usaphila futhi uyabusa. Sifanele sibe nokumangalisayo.
And I believe that the church is now standing on the threshold.
Futhi ngikholwa ukuthi ibandla manje limi embundweni wokuqinisekisa okukhulu kunakho konke kwamandla onke izwe elake lawazi. Okube khona ekuhloleni kwami umbhalo isikhashana impela, ngithole imigamanqo emkhulu eyisikhombisa ezweni likaNkulunkulu. Futhi sikhombisa yinombolo ephelele kaNkulunkulu. Thina yena ophelelisa isikhombiseni, wasebenza izinsuku eziyisithupha futhi ngolwesikhombisa waphumula. Izwe likhona ekubuseni kwalo phezu komhlaba lapha. Ibandla lisebenza iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, owesikhombisa isikhathi seminyaka eyinkulungwane, futhi zonke lezi zibalo futhi zeBhayibheli ziphelele. Futhi uNkulunkulu uhlala engesikhathi, ngezinye izikhathi sileyithi kancanyanyana noma kancane, sicabanga ukwehlukile kancane, kodwa lokho kwenzelwe inhloso. Kodwa uNkulunkulu uhlala engesikhathi nomlayezo wakhe. Futhi ngakho-ke namhlanje ngikholwa ukuthi sibhekele nento enkulu ibandla okufanele liyazi futhi liqonde ukuthi sifanele sazi ukuthi konke lokhu kumayelana nani, futhi sikuthole ezwini likaNkulunkulu. Ngokuba ngiyakholwa ukuthi uma kungekho ezwini nginokungabaza kancane ngakho, kodwa uma izwi likaNkulunkulu likhuluma ngakho, khona-ke uNkulunkulu kungakhathaleki ukuthi kungase kubonakale kungenandaba kangakanani esikweni lethu lokufundisa, uNkulunkulu esebenza izwi lakhe. Izikhathi eziningi kuphambene nendlela yethu yokucabanga noma mhlawumbe indlela esifundiswe ngayo ukucabanga, kodwa sifanele siqonde amandla wonke kaNkulunkulu uma enziwa phambi kwethu. Manje asibuyele muva isikhashana emiqondweni yethu futhi sitatishe bizuze mbalwa nje emiyakeni embalwa edlule obekwenzeka.
I believe as a minister of the gospel that we are living just at the
ngiyakholwa njengomfundisi wevangeli ukuthi siphila nje ekusendeleni kokubonakala kwesibili kokufika kwenkosi uJesu, ukubuya kwesibili noma ukufika kwesibili. Isikhathi sokuqala wafika njengengane, ngalesi sikhathi ufika njengenkosi inkazimulo ukuzophindisela kubo bonke abangalilaleli izwi likaNkulunkulu. Futhi siyakholwa ngaso sonke lesi siyaluyalo esikhulu esiphila kuso nomuhla, njengoba siqalaza kuzo zonke izandla futhi sicosha amaphephandaba, futhi nje sime sithule futhi sehlise ukuwalazela nokukhwishizela kwethu kwansuku zonke kwalo nyaka wokuguliswa yimizwa, futhi sibheke futhi sibhekane namaqiniso. Siyabona ngaphandle kwanoma yisiphi isithunzi sokungabaza ukuthi kukhona okuzokwenzeka nje. Futhi ngikholwa ukuthi uNkulunkulu akagaze nganoma yisiphi isikhathi, akukho okumangalisayo noma akukho okwake kwenzeka ngaphandle uma uNkulunkulu akubikezela ngezwi lakhe,
revealed it, placed it,
wakwembula wakubeka ukuze amadoda ahlulekayo ukuhamba kukho angakwazi ayofanele ame phambi kwakhe futhi ayofanele ame ngaphandle kwezaba ngoba uNkulunkulu ukwenza kucace kakhulu ukuthi uma umuntu ekukhathalele ngokwenele yena uzokuthola uma wena ukukhathalele ungeke udle isobho elinempukane xa bunumzane ubungeke ube ubungesaba ukudla ukudla obekungabukeki kahle nje futhi bekonakele ngoba uyazi ungase kukunike ubuthi obuvela ekudleni okonakele noma ukuthize futhi bekungakubulala kwesincanyana futhi uyaqaphela ngalo mzimba kodwa lowo mphefumulo uyeka uzitike ngezinto ezezwe waziyo ukuthi kwenakele futhi kungenzeka into eyodwa kuphela kukuyise ekubhujisweni akunendaba ukuthi uphatha kahle kanjani lo mzimba nokuthi kuhle kanjani ukudla noma ukuthi wona uphila kanjani kufanele wona uye uthilini lo mhlaba kodwa lowo mphefumulo uyophila phakade ndawo ngingamane ngidle isobho lenakele kunokonakalisa umphefumulo wami ngezinto zezwe noma ngasiphi isikhathi umgamanqo uNkulunkulu njalo ngaphambi kokuba kufike le migamanqo emikhulu noma ukuphela kwesikhathi lapho eqala khona into entsha ugamanqa nokudala kuya kokusha nesimiselo sesikhathi esisoda kuya kwesinye yena uhlala njalo ekhombisa amandla akhe umuntu kodabule ubuyekele uhlale ephitliza futhi afundise asuze futhi achaze asuke futhi asuke kuNkulunkulu wangempela ophilayo kodwa ngaphambi nje kokuba agamanxise futhi angene esimiseleni sesikhathi esisha ubonakala enkundleni ngezibonakaliso nezimangaliso ezinkulu nezimanga ubehlale kwenza bukani ekubhujisweni kokuqala komhlaba umgamanqo wokuqala ngemuva kokudala kwezwe futhi uNkulunkulu wabeka umuntu emhlabeni ibhayibheli lathi baqala ukwakha imizi izinhlelo ezinkulu zokwakha zaqhubeka ezweni ubukeni namuhla uJesu ngokusobala wathi njengoba kwenzeka ngezinsuku zikaNowa kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu into efanayo uyaqaphela babethole indlela yokusebenza ngethusi babethole indlela yokusebenza ngethusi nangensimbi ngaphambi nje kokubhujiswa komhlaba ngozamcolo lokani usuke siphila kulo manje ukuthi kanjani ukwakha bathi abantu bande ayebusweni kumhlaba balazani kwelethu ngisho nedolobha lakithi elincane futhi qathanisani leli dolobha elincane eminyakeni embalwa edlule lezinkulungwane eziyishumi nane manje cishe izinkulungwane ezingamashumi amabili nesikhombisa noma ngaphezulu.
Even you can't find a place hardly big enough to hunt rabbits on.
Ngisho nawe angeke uyithole indawo enkulu ngokwanele ukuzingela onogwaja nhlobo konke kuhlelo lokwakha izindlu kunjalo kwakha ukwanda ukuphindaphindeka futhi wathi lapho beqala ukwanda kodwa ke isono nokubi buya ngena lezo esinye sezixobo zezimpawu esikhulu ukuthi sisekupheleleni kumgwaqo esinye sezibonakalisa ezinkulu kaphelani ngaleso sikhathi kwakukhona indoda egama lingunimrode eyaphuma futhi yakho muzi omkhulu wasebhabhiloni futhi bahlangana kuyo yonke imizi yezungezile ukuthi yonke iyohlangana ndawonye futhi kuyoba khona umuzi omkhulu owodwa futhi lowo kuyoba yiBhabhiloni futhi ukuthi uNkulunkulu wawudelela kanjani lowo mfelandawonye wohlelo lwezwe ubukeli namhlanje into efanayo imifelandawonye yezabasebenzi indoda ezibophezela ndawonye ngezinyunyana ngezibopho ezahlukene nangehlelo lebandla libathandela bonke ndawonye lidiliza isithiyo lidiliza inhlangano phakathi kwabazalwane abehlukene mfelende wonye ezinye sezibonakalisa ezinkulu uNkulunkulu yasinikezayo ekubhujisweni kokuqala sikubona kubonakala lapha ekubhujisweni kokugcina niyakubona na qaphelani futhi enye yinto ayenza imuva lapho siyayiqaphela ngesikhathi salesi siyaluyalo esikhulu lapho izinhliziyo zabantu ziqale kwanda kubanda futhi ziqale kuNkulunkulu abesifazane baba njengesithixo lapho amadodana kaNkulunkulu ebona amadodakazi abantu ukuthi hayi mahle kwaba uhlelo lwezocansi.
Look at it today.
Kubukeli namhlanje lokho esiphila kukho kungesikho ukukhuluma ngokumelene nabesifazane abahlonibekile qha bona umzane bangamathuluzi kaNkulunkulu kodwa labo abangazikhathalele qobo lwabo kanjalo ukuthi kunabaningi kakhulu ohlangothini oluphikisayo behamba-hamba beganwa bendizwa uNkulunkulu washo njalo ebhebhelini ujesu wathi ngaphambi kwesikhathi sikanowa ekupheleni babeganwa futhi bendizwa sikanjani siyaluyalu esikhulu ezweni namuhla futhi siyaqonda lokho futhi into eyodwa eyabangela lokho ibhayibheli lathi imimoya emikhulu yehla imimoya emibi futhi yangena kulaba bantu futhi yenza lezi zinto futhi sibone imimoya emibi efanayo isebenza osukwini lwethu futhi manje qaphelani futhi lokho hhayi lokho kuphela lapho sonke sihogo sikhululiwe lonke izulu likhululiwe futhi uma isinto singena njengozamcolo umoya kankulunkulu uphakamise ibhanela ngokumelana naso futhi lawa amandla amabili ahlala ekhonjiswe emgamanxweni manje njengoba sibone ukuthi isikhathi uNimrode ayehlanganise yonke imifelandawonye futhi wenza bonke abantu kuba beze eBhabhiloni futhi beza kulo mfelandawonye omkhulu nesikhathi sabo bonke ububi buqhubeka phakathi kwabesifazane ngokocansi nokunye nokunye ngesikhathi esifanayo uNkulunkulu wayenofakazi emhlabeni u-Enoki owahamba noNkulunkulu engenasiki futhi ngesikhathi esifanayo lobo bubi babubonakala izingelosi zabonakala emhlabeni izidalo eziyizingelosi zangena kumuntu uhlobo luhle kakhulu lwanamuhla futhi njengoba bubi bubonakala kanjalo nokuhle kuyabonakala futhi qabelane emuva lapho ngalolo suku olubi ngaphambi nje kokubhutshiswa ngenkathi uNkulunkulu wayenomuntu ngaphandle eshumayela evangeli umuntu ompofu umuntu othobekile ongeyena kakhulu owezwe kodwa umuntu owayenenhliziyo yokulalela uNkulunkulu uNowa kwakukhona Nowa no-Enoke beshumayela ngesikhathi esifanayo futhi uma uqaphela ngale sabelweni seshumi nange wathi ngizonika amandla kofakazi bami ababili ngosuku lokugcina ofakazi ababili futhi ngosuku lokugcina zambulo seshumi nange futhi bayokwenza izibonakaliso nezimanga phakathi kwabantu bukani emuva lapho ngaleyo nkathi lapho uNowa no-Enoki wayeshumayela futhi uNowa wayeshumayela umlayezo owawubonakala ngokuhlanya kakhulu ezweni futhi uNowa nakho manje uNowa wayelungiselela umkhumbi yenza indawo yokuphepha futhi lokho kwakuyisimangaliso ngokwakho kanjani ukuthi umuntu emhlabathini owomileyo lapho amanzi ayengakaze afike khona wayelungiselela umkhumbi owawuzontanta phezu kolwandle olunamandla olwaluyoba lapho futhi ethi ayezokwehla ephume ezibhakabhakeni futhi haye kuphi na kodwa ngokukholwa okuyisimangaliso qobo lwakho uNowa exwayiswe nguNkulunkulu walungiselela umkhumbi niyakubona na kule ndaba ukuthi kwakubonakala kungubula kanjani ukuthi kwakubonakala kungukuhlanya kanjani kubantu kwakuyisimangaliso kukho uqobo ukubona indoda ibelesela lokho kuthile kwakubonakala kungubuhlanya kuphindile futhi namuhla lapho umuntu engonqa evangelini lenkosi uJesu Kristu eshumayela umbhaphathizo kamoya ongcwele ethela abantu ukuba balungele ukufika kwezahlulelo noma isihlangu kukho futhi abantu bebandla lezi manje behleka futhi behlekisa futhi bethi akukho lutho kwakho futhi izinsuku zezimangaliso selwedlule kuyisimangaliso isixobo sophawu emgamanxweni Noah esebenza eqhubeka hayi ukuthi wayenakho kuphela enza isimangaliso noma ebheke wayebhekile futhi isimangaliso futhi ibandla namuhla njengoba lisebenza kanzima ngaphansi komsebenzi wokushumayela evangeli ngezibonakaliso nezimanga zilandela balungiselela isimangaliso uhlitho lebandla nokuya ekhaya lilungiselela abantu ukubenza babelula bethulwe umthwalo ezintweni zezwe futhi lilungiselela imiphefumulo yabo ebukhoneni bukankulunkulu ukuthi lapho ujesu ebonakala okwesibili enkazimulweni labo abakulungele bayohlwithwa futhi bahlwithwe kanye kanye ukumhlangabeza emoyeni futhi babe naye njengoba kwakunjalo ngesikhathi sikanowa kuyoba njalo kufikele ngentethelo yomuntu bedla bephuza beganwa bendiswa zonke lezo zinto ozibone zenzeka vule unkulunkulu aphe namhlanje ukuthi uvule unkulunkulu avule ukuqonda kwenu ukuze nibone ukuthi lezi yizixobo zophawu futhi izimangaliso ezingaphezu kwemvelo zilenga ngaphambi kwethu namhlanje zokufika kwesibili kwenkosi uJesu Kristu futhi sisemgamanxweni qaphelani futhi lapho uNowa eqala ukuxoyisa abantu futhi eshumayela abaningi babo bamhleka bamklolodela ngoba umlezo wakhe wawubonakala ungenangqondo ngokuphelele futhi namuhla bangaba kanjani abantu namuhla uma bethi sinodokotela abangcono kulobo bonke ezweni sinemithelampilo engcono kunayo yonke sake sizaba nayo sinakho konke lokhu lokho nokunye kungani besadinga lalelani namuhla sidinga ukuphulukiswa kukankulunkulu ukwedlula esake sakudinga futhi njengoba izinsuku ziqhubeke kanjalo kuzodingeka kakhulu futhi kakhulu futhi kuyofezeka emva kwesikhashana ukuthi ngaphandle uma umuntu ebekwa uphawu ngomoya ongcwele kunzima ukusho uzibeke evulekile kuzo zonke izinhlobo zezinto ningasondeli kunoma yimuphi walabo abanophawu lukankulunkulu ebunzini labo lapho lezo zinhlupho ezinkulu ezesabekayo ziqala ukwehla sisemgamanxweni ezimpambanandlela manje futhi njengoba siqaphela futhi sibone uNowa ukuthi wahamba kanjani exwayisa abantu ethi kwakuze imvula abantu babengazi ngisho ukuthi imvula yayisho ukuthini lalingakaze lini futhi kukhona abantu emhlabeni namuhla emva kweminyaka eyizinkulungwane ezimbili yokushumayela evangeli abangazi ukuthi kusho ukuthini ukuzalwa ngokusha ngomoya kankulunkulu abazi ukuthi kusho ukuthini ukuba namandla onke yini unkulunkulu emandleni akhe amandla onke angaguqula umphefumulo osuke esoneni lisasemgoqeni uye sikhundleni sengelozi embusweni kankulunkulu njengendodana nendodakazi kankulunkulu abakuqondi bathatheke kakhulu bathonywe ngubuhle bezinto zezwe ukubengezela beqomisana nezwe futhi abaqapheli ukuthi lowo ngumoya obubi nesixobo esikhulu sophawulo kuphawula zabantu balolu suku ukuqaphela nokulungela uJesu wathi lapho lezi zinto ziqala ukwenzeka phakamisa ikhanda lakho ukuhlenga kwakho sekuseduze hayi lokho kuphela kodwa uNkulunkulu wabonisa izibonakaliso ngoEnoki wabonisa izibonakaliso ngoNowa nezwe lakuhleka kodwa ngelinye ilanga nakukufika kuduma nombani nakukufika umlilo ophuma ezilwini umbani nokuduma kuqala kubhonga lokho kwakuyisimangaliso ngokwakho futhi imvula iqala ukuna kodwa nasi isimangaliso esikhulu isimangaliso sasingukuthi ngaba kanjani ukuthi uNkulunkulu waye nomntwana wakhe okholwayo ekhoseliswe emkhunjini wokuphepha ngaso sonke isikhathi ukuduma kwakuqhubeka imvula yayini uNowa wayephumula emkhunjini uNkulunkulu emiselwe ngaphambili ukuhamba kungene kulowo mkhumbi lapho izinhlupho zazedla uNowa wayephumule ekuphepheni owaye kade ehlekiwe wayengeniswe ekuphumuleni labo ababahleka nabahlekisa ngabo namuhla ngoba nifisa ukuphila impilo egcwele enikelwe enkosini uJesu abaqondi ukuthi ukhoseliswe ngaphansi kwezingalo zakhe zaphakade ukuqondi ukuthi uphumule njengokuphepha njengoba ungaba njalo kuyo namandla onke futhi akukho lutho olungakulimaza umkhumbi uqala amanzi aqala ukufika nabantu baqala ukumemeza nokukhala nokumpongoloza nokuqhubeka futhi esikhundleni sokuthi umkhumbi uhlale lapho wawuntanta ngaphezulu ngqo ngaso sonke isikhathi uthwala uNowa futhi umphethe ngesizotha emagagasini impela kwakuyisixobo sophawu uNkulunkulu washanele izwe lahlanzeka esonweni wayezoqala elisha izibonakaliso nezimanga zivela ngaphambi kokuba akwenze
at the coming out when God liberated Israel.
Kaphelani ekuphumeni ngenkathi uNkulunkulu ekhulula uIsrayeli owayesebugqilile zaseGibhithe ngaphambi kokuba uNkulunkulu aphendulele umunye owodwa kuIsrayeli into yokuqala ayenza ngoba ukwenza isibonakaliso esingaphezu kwemvelo ukukhombisa ukuthi wayenguyo namandla onke ukuthi usaphila. Abaphristi norabi kanjalo njalo bangalolo suku babecabanga ukuthi uNkulunkulu wayengasekho njengoba nje benza namuhla, kodwa uNkulunkulu senguye namandla onke futhi usakwenza kumangalisayo. Futhi babecabanga ukuthi wayengasekho, kodwa khona ngqo phakathi nesikhathi uNkulunkulu wehlela kophansi umndeni othobekile womlevi wazala indodana eyayingumkhululi. Futhi ukuthi uMose mncane wayekhoseliswe kanjani kulo mkhumbi ngifisa sekathi ngabe sibe nesikhathi sokungena kukho futhi ngikuchaze ukuthi bamkhipha kanjani emfuleni lapho futhi lapho phakathi kwezingwenya nakho konke okunye kwenze kumangalisayo ukuthi wamlondoloza kanjani uMose ngaso leso sikhathi ukuthi kanjani ukuthi ngekathi becabanga ukuthi zonke izinsuku zezimangaliso lwaseledlulile kodwa babesemgamanqweni. Babenezi babenamathambo kaJosefa bona bonke babekahle kwakuyizibonakaliso yebo ukuthi uNkulunkulu wayesaphila futhi ebuza futhi wayephakathi ngelinye ilanga. Kodwa ayilokho kuphela, kodwa noma kunjalo ngaphandle kwezwi babenoNkulunkulu onamandla wonke ongehluleke onguyezela lomuhla laphakade owayemi phakathi kwabo bonke. Futhi eneminyaka engamashumi amane ngenkathi uMose wayemi ngasemfuleni noma ngasokwadule uNkulunkulu wehla ngesimo sengelozi futhi uNkulunkulu ngaphambi kokuba abhubhise eGibhithe futhi akhiphe abantwana bakhe futhi ashintshe zonke izimiselo sesikhathi wabonakala emhlabeni futhi wathumela izingelosi kwabampofu nabadingayo. Wenze izibonakaliso nezimanga futhi wakhombisa uMose inkazimulo yakhe ukuthi wayengayithatha kanjani induku futhi yenze izimangaliso, wayengazifaka kanjani izandla zakhe esifubeni sakhe futhi aziphulukise sinochoko. Kwakuyini na sinezikhathi esiguqukayo, sinemigwaqo egame yanxene futhi uNkulunkulu omkhulu ongaguquku owaye phakathi akaguquki owenza lezi zinto ekugamanxeni kwesikhathi osekwedlule kukhulu kangakanani azokwenza manje lapho zonke isoko sesibekwe olakeni olukhulu nesikhathi sokuphela sesilapha. Uyafana kehluleki wena amandla onke uhlangana nokumangalisayo impela okungaphenyeki ukucabanga okungenangqondo kumuntu akusoze kwaqondo kumangalisayo. Ufanele uxhumane naye onamandla onke bese kuthi ke uma wenza lokho uxhumene nokungaphezu kwemvelo impilo yakho iyaguquka, ukucabanga kwakho kuyaguquka, ingqondo yakho iyaguquka, wenziwe ngokwehlukile, izifo zakho ziyashabalala, amandla kaNkulunkulu amakhulu ayangena. UMose sihlahleni wabona futhi wezwa onamandla onke futhi wabona kumangalisayo. uNkulunkulu akanelisekanga ngokunikeza uMose umlayezo nje ukuba yehle futhi ashumayele yedwa kwabaseGibhithe nokushumayela kuma-Israyeli. uNkulunkulu onamandla onke noNkulunkulu omangalisayo wayengeyena uNkulunkulu kuba nje akwembule kumuntu yedwa, kodwa wathi thatha lezi zibonakaliso, haleluya, thatha lezi zibonakaliso futhi ubakhombise zansi lapho ngizoba nawe. Ukuquko umgamanqo wawusufikile isikhathi sento ethize ukuba yenzeke, kodwa ngaphambi kokuba leyo nto yenzeke uNkulunkulu nikeza isexwayiso sakhe, ngiseNguJehova ngisaphila futhi ngingonamandla wonke futhi nginguNkulunkulu omangalisayo. Futhi lapho wehlela eGibhithe wathatha induku yakhe wayiphonsa phansi futhi waphulukisa isandla sakhe sinochoko futhi wenza lezo zinto. Khona-ke ngifuna niqaphele ngaso zonke isikhathi uma kumangalisayo kwakwenziwe usathela uhlale khona ukwenza into mbumbulu ngakho. Futhi njengoba wayenza into mbumbulu ngalolo suku useyinto mbumbulu ngokufanayo nanamuhla, ngisho into mbumbulu yakhe kuphela ikhomba esikathini sokuphela emgamanqweni. Babeleza nusa zidala futhi ezantsi lapho ezingotsheni nochambe abasukuma futhi babengaziphonsa phansi izinduku zabo futhi baziphendule izinyoka nokunye nokunye futhi benze nje njengoba yena benza kodwa uNkulunkulu waqinisekisa ukuthi uNkulunkulu wayengubani babengaletha izinhlupho kodwa babengeke benze ukuphilisa ngokuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu yedwa ongaphilisa futhi babengaliletha ithumba kodwa babengeke balisuse uNkulunkulu wami manjani yakhe lapho ukukhombisa ukuthi ukuphilisa ngokuNkulunkulu kwangempela kwakungokumangalisayo kwakhe ukufakazela onamandla wonke emgamanqweni womgwaqo abasegibhithe babiza amathumba kodwa aziphihlikela kodwa inceka kaNkulunkulu yayingawasuza ngani na bangenze into embumbulu siyafundiswa ngaloli zinsuku zokugcina ukuthi bekuyoba yinto efanayo njengoba uJelo Jembe bamelane noMose kanjalo bayomelana neqiniso amadoda anengqondo enonya mayelana nokukholwa ukuthi bebezokwenza kanjani abanamawala abakhukhumele abathanda injabulo kunomthando kuNkulunkulu abangena kuthi liswa abangazithibi abanesimo sokumesaba uNkulunkulu Oh usuku olunjani siphila kulo umgwaqo ongumgamanqo ekupheleni kwendlela ukuphela konyaka uNkulunkulu uyakufakazisa ukuthi usuku oluhle kanjani ukubala uphilwe uNkulunkulu wafakazisa kubo futhi waziqinisekisa futhi wathola ikazimulo ukuthi wehlela kanjani lapho eGibhithe futhi washaya isizwe ukuthi wamkhipha kanjani uIsrayeli ngamaphiko okhozi futhi wenza izibonakaliso nezimanga ngoba ungonamandla wonke wethu futhi wenza okumangalisayo ngaphambi kokuthi aqinise izinqolo zikaFaro wanikeza lonke uhlobo lwesibonakaliso unikeza izibonakaliso zokuphulukisa ngokukaNkulunkulu unikeza izibonakaliso nakho konke ukuqiniseka kwamandla akhe ukuthi wayengayisindisa kanjani indodana endala noma thathe indodana endala ukuthi wayengabhubhisa kanjani noma wayengasindisa kanjani ukuphila ukuthi wayengazenza kanjani izimangaliso ubengakwenza kumangalisayo futhi ukuthi ilanga nenyanga waphenduka kanjani kwabamnyama ukuthi isicotho sawushanela kanjani umhlabathi ukuthi umbani washanela kanjani phezu kwezwe futhi wabulala izinkomo nokunye njengoba nje kwenza izizukwini zikaNowa Futhi wathi ezinsuku zokugcina enyanga iyohluleka kunikeza ukukhanya kwayo nelanga ngeke likhanye futhi liyophenduka libe myama njengendwangu yesaka liqonze njengekazi lapho lifihla ubuso balo futhi likhala qobo lwalo lijuluka likhipha amathonsi ekazi osizini uNkulunkulu uzobe semhlabeni onamandla onke yenza okumangalisayo impela angakwenza unamandla onke cabanga ngakho Lapho ezansi lapho eGibhithe ukuthi wazenza kanjani lezo zibonakaliso nezimanga nezinto ayezenzile uNkulunkulu akekho ukathatha indawo yakhe Ophelani uNkulunkulu wenze isimangaliso sakhe futhi wanika uFaro ithuba futhi uFaro wehluleka futhi wenqaba ukuthatha ithuba lakhe wakungasekho lutho oluseleyo uma umuntu edelela umusa kaNkulunkulu yinye kuphela into esele lokho ukwahlulela Futhi mngane wami othandekayo namuhla uNkulunkulu esisiza lapho ubona isiphetho salendikimba sifika futhi uma udelela umusa owunikezwa nguJesu Kristu umoya ongcwele akuyikubakho lutho oluseleyo ngaphandle kokwahlulela kukaNkulunkulu ngeke kube nalutho oluseleyo uFaro kugcineni wona usuku lwakhe lomusa futhi akusalanga lutho ngoba umgamanqo wawususeduze futhi uNkulunkulu wagamanqisa isikhathi Ngenkathi uLoti noAbrahama ngesinye isikhathi ngenkathi uAbrahama wayezoba umbusi womhlaba inzalo yakhe yayizohlakazeka emhlabeni wayenoLoti umshana wakhe oyeyisihlobo futhi izithombe ezihle kanje namhlanje sebandla libandayo ibandla elinganaki eliyilo ngegama kwelizelwe ngomoya elikhethiweyo elibizelwe ngaphandle ibandla elehlukaniselwe likaNkulunkulu ophilayo bahlala ndawonye ethavele elifanayo Kodwa kugcineni kwafika esikhathini lapho uLoti athatha khona iqembu lakhe elikhulu futhi wehlela eSodoma naseGomora lapho ababeyothandwa ngabantu khona lapho ababeyothatha khona ukukhetha kwezwe futhi uAbraham wahlala intendweni kaNkulunkulu futhi wathatha okumpofu kwezwe uSara umkakhe omuhle noAbraham bahlala emhlabathini ongacebile ukuze babe ngakwazi ukukhonza inkosi uNkulunkulu akathembisa umbhede onezimbali wentokomalo ungamkhohlisi umKristu futhi ningawukhohlisi umlayezo ngokubatshela ukuthi yonke into izolunga akukho okuzokulimaza akukho okuzokwenzeka akukho zilingo noma lutho lokho kulungile njengoba imbongi yasho ngimele ngithwalwe ngiyiswe ezulwini ngobhede wezimbali wentokomalo lapho abanye balwa kuze bazuze emkomelo futhi bantweza abadabule izilwandle ezinikazi gqabo mnumzane uNkulunkulu akathembisa intokomalo nempumelelo kodwa uthembisa umusa ukuba uhlale ngaso sonke isikhathi kungumusa esiwubhekayo uAbrahama wakhetha indlela kaNkulunkulu wahlala esiqongweni sentaba ukudabula lapho babungekho utshani obuningi bezinkomo zakhe kodwa ulothi umfanekiso wezwe elihlubukile ibandla elingakholelwa kokumangalisayo kwaze kuthi ke kugcineli kufika lezo zinto ezathandela kuNkulunkulu kwaze kwadikeka ukuthi kufike umgamanco kwafanele kube nesikhathi ngokuba uAbrahama wayeyindlalifa yezwe Oh uNkulunkulu kungana amaKristu akaboni na babusisi abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba baya kubona uNkulunkulu babusisi abamnene ngokuba baya kudla ifa lomhlaba Izikathi zomgamanqo sesiswandele ubaba wethu ukukhombisa ukuthi sisesikhathini sokuphela nebo okumangalisayo kungaphezulu kwemvelo onamandla wonke enze okumangalisayo Bekeni njengase sikhathini sika-Abrahama ngaphambi nje kwesikhathi sokuphela bukani kwenzekile ezweni ezansi eSodoma emzini omkhulu U-Abrahama wayehlele etshedeni owayeyindlalifa yagokonke wayehlele etshedeni ngakho-ke akumangalisi ukuthi imbongi yayingathi itshende noma ikotishi kungani kufanele ngikhathazeke na uyindlalifa yezinto zonke uma ukuKristu uNkulunkulu umnike umhlaba futhi uyinkosi futhi sikuye idlalifa yazo zonke izinto onamandla onke omangalisayo futhi esikadini somgamanqo Kaphelisisani manje njengoba siqhubekela kuloko bekisizani ukuthi uNkulunkulu wenza kanjani ngaphambi nje kwesikhathi sokuphela uLoti ezansi eSodoma impendulwezelo yayise kwandeni
Man become homosexuals, perverted.
Umuntu uba wongcingili ophendukezelwe uguqula inkambo yemvelo yomuntu ibe yizindlela eziphendukezelwe.
Look at the world today. The whole thing is becoming a perverted.
Bukalezana namhlanje yonke into iba yisimisela sasikhathi esiphendukezelwe. Futhi izindawo ezinkulu lapho amadoda ayofuna khona inkolo ezikoleni ezinkulu futhi ngikukhulumile futhi ngiyakwazi lapho amadoda engavunyelwe ukushada nabesifazane kodwa kubi kakhulu futhi ukuthi kukanjani ezikoleni namhlanje kulamabandla esimodeni phandle lapho ukuthi ikanjani lento enkulu Amadoda etakiwe futhi aphema futhi avuselele ilukuluku futhi agijimisa amantombazane asemancane ehla nokunye nokunye futhi aqala ebunganeni babo kwaze kwathi imbakela yabo yangempela yokuphila iphendukezelwe uNkulunkulu ubanikele kubhujisweni futhi izimpilo zabo zixutshiwe baze abangaphinde baba amadoda labesifazane bemvelo udeveli ubabambile kakhulu bukani emgamancweni lapho nesodoma negomora bukani emgamancweni ezinsukwini zikanowa beshada futhi bendizwa niyazibone isicobo sophawuna kwenzekeni na Ngesikhathi sifanayo uNkulunkulu wayenomprofethi emhlabeni ngaphambi kwesikhathi sokuphela naku lalelani njalo ngaphambi kwesikhathi sokuphela lapho uSathane ekhulula abalingisi bakhe uNkulunkulu uthumela abaprofethi bakhe futhi siyatshela ebhayibhelini ukuthi ngosuku lokugcina izinsizwa zenu ziyakubona imibono futhi ngaphezu kwezincekukazi nezincekukazi zami abaprofethi bazophinde bavele emhlabeni ababoni imibono bazovela emhlabeni ngesikhathi sokuphela thina silapha sisemgamanqweni kuprofethiwe ngabo bonke abaprofethi abangcwele kwehle kudlula onyakeni futhi kwabikezelwa ngezwi likaNkulunkulu elingcwele isikhathi sokuphela ukuthi inkosi ibiyokwenza kanjani ukuthi izibusiso zayo beziyoba kanjani nokuthi develi beyokwenzani ngalezo zinsuku yini ibiyokwenzeka isikhathi sokuphela ubungcwele bukaNkulunkulu ngeke bumelene nobubi bezwe kodwa ngaphambi kokuba akulethe emgamanqweni uthumela ukubani banika kubomvu kwesixwayiso akusiko lonke kuphele kodwa phambi kokuba uNkulunkulu aphuphise isonto yabayikoromora wathumela futhi izingelosi emhlabeni ezazikubanisa nabantu futhi ngaphambi kwesikhathi sokuphela uNkulunkulu wethembisa ukuthi uyothumela izingelosi futhi siyazibona ziza nemilayezo kaNkulunkulu somandla isikhathi somgamanqi akungaphezu kwamaviki amathathu edlule ukubona lowo namandla emi lapho owama kusukela ngisengumfanyana futhi wakhuluma angiyisilo uhlanya niyakwazi lokho kodwa kungokugcwalisa imibhalo ngicoka ukuthi leli bandla belifanele lazi iqiniso nesibonakaliso lapho esikhona ukuthi angeke nibe ngabavilaphayo ukuthi nizophaphama futhi nenze ukuthi imehluko izoxazululwa futhi nizohamba njengamadoda nabesifazane abame sabayo uNkulunkulu ngempela inhliziyo yenu ihlezi kuKristu futhi ningabheki kulezi zinto zamanga zomhlaba ngoba ezikadeveli zonke lezi zingxabano nezimpi nemibango nokwehluka ningazibheki sisekupheleni futhi kumbulane ningahle lingabi nalo elinye iviki lokukwenza kulo angazi uNkulunkulu kuphela waziyo silapha ekupheleni ngokukhona uNowa ngesikhathi sakhe nangu uIsrayeli esikhathini sabo nangu uAbrahama emgamanqweni olandelayo phakathi izwe elemvelo nelingaphezu kwemvelo izingelezi zehle zazibukeka njengamadoda utumo futhi zaziminga ku-Abrahama umprofethi zamtshela Abrahama uNkulunkulu uzokwenza okungaphezu kwemvelo Ngisho ngalezi sikhathi ngonyaka ozayo ngokokuphila ngizokuvakashela ngakho oneminyaka eyikhulu ubudala futhi uzozala umntwana ngizokukhombisa amandla ami ukuphilisa ngokukaNkulunkulu ngizokuguqula futhi ngikubuyisele emuva emunsizweni futhi ngizokuguqula uSara futhi ngimenze umuntu ohlukile uzomenza owesifazane osemusha Ngingomangalisayo ngingonamandla wonke ngenza kumangalisayo amen ngizokukhombisa amandla ami Abrahama sisesikhathini somgamanqo imimoya emibi phansi ke leso Thoma yebo basebenza phakathi kwezwe phansi lapho basebenza lapha namuhla ukuthi amasa nobukhazikhazi nokukhuluma amahlaya okuchwetsa nakho konke lokhu izinto ezingcolile emsakazweni i-television kungahlungiwe ngisho noma lutho kunye futhi kuphendukezela ngezinye izikhathi ivangeli edabeni lohlala kahle izwe lonke seliphendukezelwe kepha ngesikhathi sifanayo izwe seliphendukezelwe ngaso abakholwayo bayaphenduka enkosini nasemandleni kaNkulunkulu ngokusebenza nokubonakala konamandla onke ukuthi kanjani uNkulunkulu emseni wakhe uveza lezi zinto Wathi Abrahama ngikathi lo mprofethi esahlezi ngaphansi kwetende lakhe indoda endala phezulu ezweni eliwukwadule waye nendaba ngani na itende noma ikotishi ini akwenzanga mehluko kuye waye indlalifa yakho konke yonke into engeyakhe futhi wayekwazi Kanjalo nekhole liyazi namuhla ingani sibe nendaba ngalezi zinto zasemhlabeni na ingakho ngiyeke imihlangano esikhathini esike side sedlule ngoba bengingeke ngincinze abantu ngeminikelo akunendaba ukuthi abantu bathini ngikholwa ukuthi uNkulunkulu mkhulu ngokwanele ukuhlinzeka ngakho konke akudingayo yebo mnumzane ngincamela ukudla amakheke kasoda futhi ngiphuze amanzi egatsha futhi ngishumayele ivangeli kunokuthi ngibe nezinto ezinhle zezwe akunendaba uma sizithola ukuthi sibophezele ezandleni zakhe futhi sibheke onamandla wonke kunjalo bukani lapho kukhona futhi siyambona lapho elandela njengoba uAbrahama ehlezi phansi kwethende lakhe nalezi zingelosi zabonakala kuye Zaziqhubekile zehlele Sodoma naseGomora futhi siyathola ukuthi uNkulunkulu ngalolo suku wenza izimangaliso wakhipha umlilo ezibhakabhakeni futhi wabhubhisa umuzi futhi wahlanza izwe futhi walinika u-Abrahama lonke futhi umkaLoti waphenduka insika kaSawoti ngoba wabheka emuva njengesikhumbuzo sehlazo owayeyinenikazi elikhulu phakathi kwemiphakathi yomuzi yaseGomora neSodoma futhi zonke izigodi zakhukhulwa ngenkathi uNkulunkulu yenza okumangalisayo ngomlilo nesibabule esivela ezulwini. Izikhathi zimangalisayo kanje pho, izikhathi ezikhulu kanje pho sokuphila, uNkulunkulu emandleni wonke akhe, nakho kufika umgamanqo futhi, ngicabanga ukuthi ngicindezelwe izikhathi, ngizofanele ngiphuthume. Nakho kufika onamandla wonke ubukhona futhi wakukhona umfo ogama lingu-Ahabi owashada nentombazane kuthiwa uJezebeli yena wayeyikholwa ekuqaleni u-Ahabi owazalwa engumJuda wasoka ngosuku lwesishiyagalombili ngokomthetho futhi wakhuliswa ekhaya lenkolo ukuba akholwe kuJehova kodwa wathandana nento encane namehla aqwayizayo omuntu okhonza izithombe kunjalo futhi namuhla amadoda akahla ngamaKristu awela ngaphansi kokuthonywa kompeto nobukhazikhazi kunjalo ngoba leyo nhliziyo ayizange izinze kuKristu Jesu. Yebo, usukela njepho esiphila kulo isikhathi sinjepho izixobo zezimpawu zibuka lapha busweni kodwa kholeke ngaphambi nje kwalokho uNkulunkulu waletha elamanqamu ukukhombisa ukuthi kwakungubani uNkulunkulu. Nakho kufika isikhathi ukuthi kwakukhona umprofethi wafika ezweni ogama lakhe lingu-Elija owayegcotshiwe enomlayezo kaNkulunkulu futhi wenze kumangalisayo futhi wafakaza ukuthi onamandla onke wayesengomangalisayo. Umprofeti wema phandle lapho futhi wavala abazulu ukuthi alinanga ngezinsuku zenkonzo yakhe futhi wehlisa izimvula ezulwini futhi wanika umhlaba futhi izingelosi zavela enkundleni. Haleluya, zambhakela izinkwa sombila esamgcina izinsuku ezingamashumi amane ephila ngenkathi wayesengaphandle lapho ehlane noNkulunkulu. Izingelosi ziyavele esikhathini sokuphela, bonke abaprofethi nezixobo zezimpawu zikhomba kukho ngalolu suku ukuthi izingelosi zizovela, kuzovela abaprofethi izibonakaliso nezimanga futhi uma uNkulunkulu enzela leyo migamanqo emuva lapho uzokwenzani manje lapho sonke izihoko sesiteteliwe na? Izinto lonke lizodedelwa, izingelosi zibonakale, izibonakaliswa nezimanga emhlabeni, izinto mbumbulu ziyaphakama, uNkulunkulu efakazisa ukuthi yikuphi okulungile nokungalungile. Amen. Oh, ngiyamthanda, ngiqinisekile nani, niyamthanda nani, angiqondile ukuniklabalisela, kodwa kuyavutha emphefumulweni wami, ngicabanga ukuthi kanjani kulolu suku. Ngaphambi nje kokuba abakhulule wenza zonke izinhlobo zezibonakaliso nezimanga bathumele izigejali zabantu enhla lapho ukuyothatha lo mprofethi ngenkani wathi uma ngingumuntu kaNkulunkulu makwehle umlilo uvele ezulwini. Bukani ukuthi umlilo uza kanjani isikhathi ngasinye. Bukani ukuthi abaprofethi beza kanjani isikhathi ngasinye. Bukani ukuthi okumangalisayo kwenziwe kanjani isikhathi ngasinye. Bukani ukuthi uNkulunkulu uziqinisekisa kanjani yena uqobo ekuphiliseni nasemandleni isikhathi ngasinye ezimpambanweni mgwaqo. Akukaze ngaphambili khona kanye emigwaqweni ephambanayo emgamanqweni ukuguquka esimiselweni sesikhathi ukuguquka esikhathini manje okwezindikimba embalwa yokuvala. Bukani umzuzu sizohamba manje siye emgamanqweni wesihlanu omkhulu omunye wemigamanqo emikhulu ngoba okwesihlanu yisihlanu UJESU. Amen. Kuze sikhathi lapho umbuzo wesono uzofanele ucazululwe. Kuze sikhathi lapho kumangalisayo kumele azenze yena aqonde ngokugcwele. kuze isikhathi lapho izinhliziyo zabantu zazizofanele ziguqule ngoba imithetho nabahluleli nokunye nokunye babengeke bakwenze. Igazi lezinkunzi nelezimbuzi lalingenakusisusa futhi ngaphambi nje kokufika kwalowo mgamanxa omkhulu. Nakho kufika udeveli phakathi kwabashumayeli wathi izinsuku zezimangaliso seledlule ayikho into enjalo, futhi ngaleso sikhathi esifanayo uNkulunkulu wathi umele izingelosi emhlabeni. Kwakukhona indoda endala ezansi lapho eyayinendlu ihlelekile kamalinga uZakariya. Wayekhuleka ngelinye ilanga esese-altare ezulazulisa impepho yakhe yenza izinxuselo ngabantu. Lapho wabonakala ngakwesokunene sakhe ingelosi enkulu ifakaza ukuthi isikhathi somgamanco sase sisondele. Yamtshela ukuthi uzozala umfana kumkakhe wayesemdala futhi esegugile, futhi igama lakhe uyoba uJohane. UJohane wafika esho okumangalisayo. UJohane wayengumprofeti. Ibhayibheli lathi uJesu wathi qobo lwakhe akukazi kuzala umuntu emhlabeni onjengayo kuze kube yileso sikhathi. Haleluya! Ngani na? Wayengumprofeti omkhulu kulabo bonke owayekhona kwaze kwaba yileso sikhathi, ngoba lona kwakungumgamanxa omkhulu kunayo yonke uNkulunkulu ake ayenza nodeveli ngenkathi izindlela zabo zezinyawo ziphambana. Futhi lapho wayemhundula futhi amphange konke enakho. Haleluya! UJohane wayengumprofeti. UGabriyeli wayeyingelosi lapho ebonakala ngezikhathi zomgamanxo umdumo uNkulunkulu cishe eminyakeni ngamashumi amathathu nantathu ngaphambi kokuba kwenzeke. UNkulunkulu waqala esikhathini esiningi ukuxwayisa ukuthi izikhathi zomgamanxo zase siseduze. Abangakholwayo bayanda ngokuba babi kakhulu nokukwehliza nokuqophisana ngakho nokuzama ukuphunyuka kukho, futhi ekugcineni babulala wonke umuntu ababemthumile nezinto. Kodwa uNkulunkulu waqhubeka kokumangalisayo ngokufanayo nje ngokuba ungona mandla wonke ufanele uNkulunkulu. Bukani ukuthi kwenzekeni manje njengoba sikhuphukela kulesi lesi siqephu lapha. Njengoba sikhuphuka sibona uJohane eza emfuleni eshumayela. Ukhuluma ngalowo wayeza unamandla kakhulu kunaye uqala ukushumayela. Emvokosi kashana kwabonakala oyedwa ongengaphansi kwanamandla wonke eqobo lakhe esongwe emqulwini omncane onyama. UNkulunkulu uJehova omkhulu wazembula endodaneni yakhe uKristu Jesu onamandla onke wenziwe inyama futhi wangaphakathi kwethu wahamba phakathi kwethu. Haleluya! Lapho esahamba ulwandle lwaseGalile ngobunye ubusuku elele ngaleya isikebhe esidadlana sishukunyizwa, wenza sengathi akazange ngisho anake nakunaka, wayekhathele. Kodwa kufika isikhathi somgamanxo okuthize kwakufanele kwenzeke. Wabeka unyawo lwakhe phezu kwentambo yomkhumbi futhi wabheka phezulu futhi wathi thula uthi tu, ngiyalitshela. Yena kanye umdalo wamazulu nomhlaba walala kuleso sikebhe, futhi imvelo yayifanele ikulalele lapho namandla wonke ekhuluma okumangalisayo kuyenzeka. Amen. Onochoko ogcwele uchoko waya kuye ngolunye usuku wathi, Nkosi, ungakwenza uma uthanda, ungangihlanza. Umthinta wathi, ngizokwenza hlambuluka. Futhi uma okuba namandla wonke ekhuluma okumangalisayo kuyenzeka. Haleluya! Uchoko lwakhe lwashabalala njengelanga lindiza livela ngemuva kwefu. Impela onamandla wonke uyakhuluma. Wethembisa ngalezi zinsuku zokugcina ukuthi uyokhuluma futhi uma onamandla wonke ekhuluma okumangalisayo kuyenzeka. Yebo, mnumzane. Kaphela waphulukisa abagulayo, wavusa abafileyo, wavula amehlo ezimpumputhe. Wakuyini na? Efakazisa kubantu ukuthi mgamanxo wawulapho. Nginamandla okubeka impilo yami phansi, nginamandla okuyithatha futhi angekho ongayisusa kimi. Ngelinye ilanga kuJohane weshumi lesikhombisa wabheka phezulu wayesethi, Baba, ihora selifikile. Haleluya! Mgamanxo lapha, zonke izinto seziphelile manje, zonke izinto ziyalungela. Izimpambane mgwaqo sezifikile, izwe lixwayisiwe. Ngibacobile labo abapostoli futhi benze izibonakaliso nezimanga. Sesidlule ezweni, sifunisise emuva naphambili. Isikhathi silapha, isikhathi sesifikile. kwethu njengoba ushumayele evangeli kulokhu kuza ngiyakholwa ukuthi umoya ongcwele ukhuluma ngezinto ebezomuntu ofayo namhlanje abefundisi abagcotshiweyo bayakhuluma izikhathi sesifikile izikhathi silapha futhi onamandla onke uyaphendula okumangalisayo kuyenzeka kufanele sisemgamanqweni futhi lapho ngenkathi yenze konke okumangalisayo ngenkathi onamandla onke uNkulunkulu ebonakaliswe enyameni khuluma izwi inkosi futhi inceku yami izophulukisa inceku yami izoba izophila wayazi leyo nduna yekhulu yamaRoma yayazi engumuntu ongaphansi kwegunya ukuthi yayazi ukuthi noma yini eyiphansi kwakhe yayino noma yini ayisho babefanele bayenze wathi ngithi kule ndoda woza futhi iyeza futhi leyo ndoda hamba iyahamba wathi ngindoda engaphansi kwegunya futhi konke kungaphansi kwegunya lami kuyangilalela futhi inkosi yangifanele ukuthi ungene endlini yami vele ukhulume izwi haleluya wayazi lokho kungokuba namandla onke wayazi ngekathi namandla onke ekhuluma okumangalisayo kuyokwenzeka Oh hey, wamalapha ethuneni lika Lazaro ekhala njengomuntu enyameni yakhe uMatha wathi Nkosi kube kuphela ubulapha umfowethu akafanga kodwa nakale khona amandla onke khuluma noma yini oyicela kuNkulunkulu uNkulunkulu uzoyenza noma yini oyishoyo uzoyenza lapho wahamba wayethuneni onamandla onke ebonakaliswe lapha phakathi kwethu ehlala nathi uNkulunkulu uKristu wabuyisana nezo kuye uqobo lapha wahlala nathi uNkulunkulu ezifakazeleni uqobo ngentotana yakhe uKristu Jesu wayengwenamandla onke nomangalisayo futhi uma inguye izalo namuhle naphakade futhi wathi angisoze nganishiya angisoze nganilahla ngizoba nani kuze kube sekupheleni kwezwe singabheka kanjani enye into ngaphandle lapho ekhuluma ukuba okumangalisayo kwenzeke na singayilindela kanjani enye into na ngakho-ke nangu ihamba ehlela ethuneni khala izingembezi kwase kuthi-ke onamandla onke wakuqoqa ndawonye futhi wakhuluma Lazaro uphuma futhi indoda eyayisivele ibolile ikhala layo lase liwele ebusweni bayo ezinsukwini ezine izimpethu zesikhumba zase zivele zingenile ukubola kuyamaza umninikho Haleluya ubuyisela ukuphila kwale ndoda efile futhi indoda eyayikade efile yamakeza inyawo zayo futhi yaphila futhi okumangalisayo Ngingukuvuka lokuphila washo uNkulunkulu okhola yimi noma efile wophila lophila kholwe yimi kasoze afa khuluma namandla onke okumangalisayo kuzokwenzeka futhi uhlala njalo kwenza emgamanqweni futhi sisemgamanqweni xwayani lapho nibona lezi zinto zenzeka sisesikhathini sokuphela onamandla onke yakhuluma futhi indoda efile efile yaphila futhi yamakezi yawo zayo futhi yayedilini futhi yadla naye isidlo sakusihle ohe kwenzakani na ngolunye usuku olukhazimulayo sonke thine sake safa esonweni naseziphambukweni onamandla onke wakhuluma sasiya ezokweni futhi namandla onke wakhuluma sivukile siyokweni saye enkazimulweni futhi ngelinye ilanga siyokudla isidlo sakusidlo asedili ngosuku lokugcina onamandla onke uyakhuluma izwi likaNkulunkulu linamandla onke siyalikholwa futhi livukile kufeni langena ekuphileni Ozo amazi yami akholwe yimi noma efile nokho uyakuphila ophila akholwe yimi akasoze afa onamandla onke njengonowa sakha siqhubeka emkhunjini okumangalisayo kuzokwenzeka ngolunye usuku lapho uhlwitho lufika nojesu efika sisemgamanqweni manje uma ubone lezi zinto zenzeka phakamisa ikhanda lakho kuhlenga kwakho sekuseduze onamandla onke uyakhuluma nokumangalisayo kuyenziwa wathi zisemgamanqweni baba ngifanele ngifakazise ukuthi ungubani futhi wavusa abafileyo waphulukisa abagulayo ngenkathi ihora ekugcineni limfikela ukuba hambe wahamba ngokuzithoba waya esiphambanweni futhi wabethela lapho enwetshiwe wayengeyena owasezulwini wanqatshwa ezulwini wanqatshwa emhlabeni ngemva kokuba bantu bebone izibonakaliso nezimanga azenzile bampuqa futhi bamhleka usulu lelizwe lesono elingabesaba uNkulunkulu kodwa njengoba ukwahlulela kwamphakamisa waphakamisa umkhumbi ukwahlulelwa kwamanzi noJesu wakwenza ngokwahlulela kukaNkulunkulu uthululeliwe phezu kwakhe wafa isikhundleni sethu futhi waphakanyiswa futhi kholwa liphumule kuye njengoNowa emkhunjini ukwahlulela makushanele kwenza mehluko muni na impela inini ngisho ukufa qobo lwakho akunamigoqo akunazinhlungu wo kufa luphidosi lwakho na thuna kuphi kunqoba kwakho na akungaze kungezabize ukudlula emathuneni ngikamemeza izinumiso zikaNkulunkulu ngokuba ngiyazi futhi ngiyaphila kuye kuze kube phakade impela onamandla wonke usekhulumile ukhulume enhliziyweni yami ukhulume enhliziyweni yakho okumangalisayo kwenziwe wake waba yisono esincane esinobukwala mhlawumbe njengoba wena wenza isidakwa noma umphemi wosikiliti noma ugijimela emidansweni nokuqhubeka kanjalo onamandla wakhuluma futhi wena wakwemukela futhi okumangalisayo kwenziwe futhi waguquka usuka ekufeni wangena ekuphileni futhi washiya izono zakho onamandla onke wakhuluma futhi okumangalisayo kwenziwe impela ukhona abantu abahlezi kuleli bandla kulokhu kusa eminyakeni embalwa edlule wayeboshwe umuntu avuza efa kukhona labo ohlezi lapha obekhubazekile futhi eyisishosha nonyonga noshobene futhi namandla wonke wakhuluma futhi okumangalisayo kwenzeka ngokuqinisekile impela siyini sibonakaliso na sisemgamanqweni sisezimpambanweni imgwaqo manje silungiselela ukungena esikhathini seminyaka eyinkulungwane manje bekuzani senyukele phezulu futhi lapho bekwenzile lapho bemnwebile phakathi kwamazulu nomhlaba izulu lalingena kumemukela isono seze sasilele phezukwakhe futhi izwe lamenqaba njengenkosi yabo yayingekho indawo yakhe eyayisasele ukuba afe wayengena kuza ezulwini ngokuba wayenezono zezwe kuye wazonde futhi watelelwa futhi waphinyiselwa futhi wenqatshwa futhi waliwa umhlaba kodwa wama phakathi kwamazulu nomhlaba futhi wasenzela ibridge elihlanganisa indlela futhi wonke wesilisa noma owesifazane ofisa ukukwenza angeza ngalowo mfudlane wekazi ophuma uhlangothini lwakhe uye enkazimulweni onamandla onke kwenzekani na izibonakaliso nezimanga zenzeka kwenzekani na inyanga iqala ukukhala ilanga laqala amehlo alo futhi liqala ukukhala izinyembezi futhi lahamba osizini elunjalo laze laba nokuzamazamisa futhi laphenduka laba njengegazi liconsayo impela lakwenza lapho ubone umdali wamazulu nomhlaba enqatshwa umhlaba futhi isono esiningi kakhulu akakwazanga ukungena ezulwini futhi efa njengomlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nomuntu emile phakathi kwamazulu nomhlaba ilanga likwazanga ukukumela lathi angeke ngisaphinde ngikhange ngakho-ke laqhubeka libuyela emuva izikakezi zathi angeke ngikubuke kulokhu ya umhlaba wathi angeke ngikumele futhi kwaba nokuphelelwa amandla kwebizwa futhi kwakhafula amatwala aphuma emhlabeni okumangalisayo kwenzeka ngoba kuphela kamkwaqo isono sasesibusile kwaze kwaba yisiphambano kodwa isono sakhokhelwa lapho ohe futhi umhlaba wazabazama kakhulu waze waphonsa amatwala aphuma emhlabathini wawo noma alenga emagqumeni wazamazamisa ngisho kakhulu kwaze kwathi abafile bavuka emathuneni ukhuluma ngokuphelelwa amandla kwemizwa futhi langa liqala ukuba nokuzamazamisa lase liphuma okumangalisayo kwenzeka haleluya kuhlala kukwenza emigamanqweni lukani ukuthi kwenzekeni kulokho futhi lokho kwakuwukulungiselela lokhu kuphela baphuma bangena eminyakeni yobumnyama iminyaka engamakhulu ayishumi nanhlanu ngifisa sengathi ngabe besinesikhathi kodwa sicindezelwe ngifuna ukuphuma ngehora leshumi nambili futhi qaphelane lokho kuze kutyabula lapho eminyakeni yobumnyama ngifisa sengathi ngabe besinesikhathi sokungena esikhathini okwenzeka esikhathini sikaWesley noLuther leso sikhathi sesithupha ukuthi kwaba khona uguquko olufikayo ngenkathi ibandla lalikhululwe ebumnyameni futhi lalethwe kukhanyeni kumangalisayo kwevangeli futhi izibonakaliso lezimanga Oh uNkulunkulu ukuthi akukho umuntu owama nokuphulukisa ngokukaNkulunkulu nezibonakaliso nezimanga kwenzeka futhi kwakuphakathi komhlatshelo nokufika kwesibili futhi bungani ukuthi kwenzekeni ngaleyo nkathi ngenkathi uJohn Wesley eshumayela evangeli waxoshwa emabandleni nezinto kwaze kwathi abantu bawela kwiphansi futhi bathela amanzi ebusweni babo wayengazi ukuthi kwakuyini indaba ngabo bekhuleka ngaphansi kwamandla kamoya ongcwele izibonakaliso nezimanga nezimangaliso nokuphulukisa kwenzeka Manje mfowethu dadewethu lalela yini eyenzekayo manje na sisesikhathini sokuphela singena esikhathini seminyaka enkulungwane zonke izandla zikhomba leyo ndlela watsho likhulu lidala liyahamba kesisha imizuzu emibili kuze kube maphakathi kwamabili onamandla onke uyakhuluma izingelosi ziyabonakala abaprofethi bayeza abaprofethi bayaprofetha imibono ithululelwa phezu kwalabo bantu balolu suku Ivangeli liyashunyayelwa abagulayo bayavuzwa izimpuputhe ziyabona izithulu ziyezwa odeveli bayadlanga abalingizi ojeni ojembe balapha kodwa onamandla onke uyakhuluma haleluya sisosukwini lokugcina sisemgamanqweni izinhliziyo zabantu ezehluleka kwesaba ukuthi deke kwesikhathi usize iphakathi kwezizwe umhlaba uba novalo kakhulu uzoqhumise uveze kuzamazama komhlaba yonke indawo uJesu wathi kuyoba ngaleyo ndlela kuzoba khona kuzamazama komhlaba ezindaweni ngezindawo Yini ndaba na umhlaba uyazi ukuthi ulahliwe unokwethuka umhlaba unokwethuka Kodwa ibandla ligibele ivangeli yileyo indlela yokuphepha oza kimi angizoze ngamlandela ngaphandle haleluya uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni embusweni wena unophawu kaNkulunkulu lokuvunyelwa umoya ongcwele enhlizweni yakho vumela amakakazi kagibele noma kuphi lapho efuna khona izikhathi ziya ngokuba zimbi onamandla onke uyavuka abalingisi bazama ukwenza njengakho futhi zonke izinhlobo zezinto bazama ukwenza lokhu futhi iBhayibheli lasho ukuthi umlingisi wokugcina omkhulu uyovuka ngale ya futhi ahlale phezu kwamaqhuma ayizikhombisa waye iyoqoka umqhele okathathu futhi uyonikeza amandla futhi wayenamandla kangangokuthi aze enze umlilo wehle ophuma ezulwini ebukhoneni babantu ubeyokwenza konke lokho ngosuku lokugcina futhi ukuthi babeyoma kanjani futhi balingise abantu bekhothama emathempelaneni yabantu abafileyo nayo yonke into nokuhlikihla amathambo nako konke kodwa ngenkathi besahlikihla amathambo futhi bekhothama emathempelaneni onamandla onke uyakhuluma futhi okumangalisayo kuyenzeka bathi kuyisigejalo somphetho kodwa ibandla liyakhula izimvuselelo ezinkulu zokuphulukisa zigcwele izwe lonke izibonakaliso nezimanga ziyahamba bayonke indawo izingelosi zibonakala kubantu izibonakaliso nezimanga zilapha kuyini mngane na sisesikhathini sokuphela sisemgamanqweni phakamise kande lakho wathi ukuhlenga kwenu sekuseduze niyabona ukuthi ngiqonde ukuthi nina isikhathi somgamanqo futhi kuya kwenzeka kusho uNkulunkulu ngezinsuku zokugcina ngiyothulula umoya wami amadodana namadodakazi enu ayakuprofetha abaprofethi bethembisa izinsizwa zenu ziyakubona imibono futhi ngizokhombisa izimangaliso ezulwini phezulu amasosa andizayo nakho konke usizo lukhulu umhlaba uyozanyazanyiswa ngazo ezinhlobonhlobo ukuze abazama komhlaba kukhulu kuzokuza nezinto abamnile ezinkulu zizokwenzeka nenkathazo enkulu usizi phakathi kwezwe izizwe ziyobe zizama ukuthola ukuthula ngommese emuva komhlane wazo kuyoba khona inkathazo yonke indawo zonke lezi zinto futhi abantu bayokhula babe babi kakhulu babe babi kakhulu futhi lapho isitha singena njengoza mtholo ngiyophakamisa ipanela kumelana nazo umoya kaNkulunkulu isikhathi somgamanqo ukuphela kumgwaqo I-Afrika iyabonga ngomhlangano omkhulu wokuphulukisa futhi zibonakalisa nezimanga zibonakala emhlabeni wonke jikelele yonke indawo kuyini na isikhathi somgamanqo isikhathi sokuphela izinqola ezingenamahashi ziyagqugquzela endleleni ebanzi zonke lezi zinto ezihlukene azisho amadelekazi aseziyoni ukuthi aqoka kanjani futhi ahambe ukuthi ongqingili nezinto ezahlukene bayobonakala kanjani kanjani impendukezelo amadoda ayonikezelwa ekudukeni okunamandla nezo zonke izinto ezinjalo bayoba kanjani abanamawala abakhukumela bathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu abangena kujuliswa abahlebi futhi kwelukuyelwa lezi zinsuku mfowethu eshadekayo uJesu uzofika futhi labo ababeleselayo kulokho abakubiza ngokushisekela ngokweqile namhlanje ukukholelwa evangelini likaKristu elimfashile endala futhi onamandla onke ekhuluma okumangalisayo kwenzeka wathi lezi zibonakalise zakubalandela abakholwayo ngegama lami bayogiba amadimoni bakhuluma ngezilimi ezintsha noma baphathe izinyoka noma baphuza ukubulalayo akuyi kubalimaza uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo Sinda, lezi zinto engizenzile nani niyozenza ngiyoba nani njalo ngisho nasekupheleni lapho lezi zinto ziqala kubonakala phakamisa ikhanda lakho ukuhlengwa kwakho sekuseduze Yabo bangane njengoba kwenzeke emihleni kaNehowe kufikele kwendeta nomuntu kunjalo nasezinsukwini zokukhululwa kukaIsrayeli kunjalo nasendodaneni yomuntu eziphambanweni sikanjalo nathi emgamanqweni uNkulunkulu uhlale khombisa kumangalisayo wenze izibonakaliso ezinkulu nezimanga uphulukisa abagulayo uvusa abafileyo ukhipha amadimoni umoya omkhulu wemvuselelo izibonakaliso ezulwini nasemhlabeni usizi phakathi kwezizwe sisemgamanqweni Yini landelayo na uJesu Kristu uzobuya futhi ngokwesibili enkazimulweni ukwamukela bonke labo abafile kuKristu futhi abaphilayo kuNkulunkulu uNkulunkulu uzoletha wonke umuntu kanye naye futhi abamnene baya kudla ifa lomhlaba futhi isikhathi seminyaka eNkulunkwane esikhulu siyongena futhi ngeke kusaba khona izimpi bazonqwabela izikhali zabo futhi balolonge eyabo bafaka imikhonto yabo emathuluzini okuthena nokusikayo kwegeja nokunye nokunye futhi izizwe aziyukuphakamisa inkemba ngokumelana nesizwe kanjalo angeke kusaba khona okunye ukugula angeke kusaba khona inkathazo angeke kusaba khona obunye ubuhlungu benhliziyo kodwa lapho siyophila ebukhoneni bakhe lapha kuze kube phakade naphakade futhi zonke lezi zibonakaliso lezinto sisemgamanqweni sisemgwaqeni ophelayo ngiyajabula kakhulu namhlanje ukwazi ukuthi kuKristu Jesu ngixhilise kwehange umphefumulo wami ekusithekeni kokuphumula ngijabula kukhulu kubona uNkulunkulu ezwini lakhe elingcwele yenza futhi enikeza izibonakaliso nezimanga futhi ukwazi lokho namuhla phambi kwebandla lami elincane lapha ukuthi ngiyakwazi ukusho lokhu njengoba ngenza ngaphambilini ngenkathi ngiphuma ngesinye isikhathi ngiyakubona makhulu amandla ahlonibekile kaNkulunkulu somandla akona amandla wonke amandla amangalisayo ayokwenza okuningi kakhulu ngokwedlulele ngaphezulu kwakho konke lokho esisakeza kucabanga noma sakukholwa futhi khona eminyango manje futhi niyakubona kuqinisekisiwe khona ngo eminyango webandla lakho uqobo lapha ngakho ke bangane bami abancane abathandekayo ningalokothi nenzele uKristu phansi mphile leni ngesiphambano phakamisana izinhliziyo zenu futhi nibambe izandla ezingcwele kuNkulunkulu futhi uma ibandla noma yini liqala ngalendlela ngaleyo ndlela noma abantu bekhuluma noma besho lokhu ningakunaki inhlobo Tinani zinhliziyo zethu zizodwa esiphambanweni nakuKristu futhi niphilele yena uNkulunkulu anibe khona sisemgamanqweni izimpambana mgwaqo singakhothebisa abakhanda ethu umzuzwana nje senzele izwi lomkhuleko Ngifuna udadewethu adlale leliculo elihle elidala ukholo lwami lubheka phezulu kuwe 18984 ngikathi sisesemkhulekweni ngiyazibuza amakhande enu khothembe sisemgamanqweni mngane silapho zonke lezi zinto lempendukezelo phakathi kwabesifazane nabesilisa lelusizo lukhulu enilubonayo luyini na ngikufakazisile ngeBhayibheli kube ngase zonke isikhathi umgamanqo akukaze kube ngaphambi komgamanqo njalo emgamanqweni Ngaphambi nje niyabo amatyoda akhelile manje asukile esayenzeni yezingolo futhi izinsuku zezimangaliso selwedlule niyabo niyabona bakwenza kuwo wonke umunye unyaka kodwa ngaphambi nje kwesikhathi sokuguquka uNkulunkulu wehle kube namandla wonke futhi wenze kumangalisayo Ingakho abantu bekhuluma ngami futhi basho izinto abazenzayo ingakho bekhuluma ngawo wonke amaKristu akholwa yilokho kodwa niyabona ukuthi kwenzekani kubo emuva lapho abakholwayo na babevikelekile uAbrahama wayephephe nje njengoba wayengaba njalo amen wayenjalo noMose azikho izinhlupho ezamkhathaza noma uIsrayeli kanjalo azimkhathazanga uNowa uEnoki wahlwithwa ngaphambi kokuthi kwenzeke wasukuma ezibambelelweni zokuzivikela zasenkazimulweni ekubuka kuqhubeka kumani lapha kulokhu kusa ngaphandle kukaKristu yazini ukuthi umphefumulo wenu awulungile ngenkathi nisekhothesa amakhanda enu ngifisa sengathi beningakwenza kuNkulunkulu angazi ukuthi ngiyophinde ngikhulume nini nani futhi kodwa sisemgamanqweni Uma ufuna ukukhunjula emkhulekweni kuNkulunkulu ungasiphakamisa nje isizathu sakho kuye manje na uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise mnumzane wena yebo uNkulunkulu akubusise abaningi benu amadazini zandla manje usakholomisa ikhanda lakho sifuna ibandla kancane lihamsheleli uma ufisa sinealtare elivuliwe lapha woza futhi unikele nje izwi lomkhuleko kanye nami kuNkulunkulu ngomphefumulo wakho ngingajabula ukukwenza ukukhuleka kanye nawe akukho kunye ngaphandle kwakho Ngabe uyakhuleka na ngabe uyamcela yini ukuthi akuhawukele na Penduka mngane oyisoni njengamanje mnike impilo yakho
Another verse let's be in prayer now
heavenly father sibaningi ukuqala nje inkosi sifika nje lapha ngoba wakhuluma saba khona wasodla futhi wasicela thina esamukele wena sibonga kakhulu inkosi ukwazi lokho ukuthi ngelinye ilanga sizoguqulwa lomzimba omdala onyanyekayo wokuhlazeka eziphila kuwo uzoguqulwa futhi wenziwe ufane futhi ufane nomzimba wakho siphumula ngokuphepha kulomkhumbi futhi ngezwi lakho kulokukuza ngomoya ongcwele ulethile kubantu isixobo sophawu sisekupheleni uguquko izibonakaliso nezimanga ziyabonakala izinto ezinkulu zenzeka siyazi kosi ukuthi sisekupheleni yingakho lezi zinto zilapha kakhulu kunoma yesiphi isikhathi siza kuyibona inkosi iza futhi uNkulunkulu ngiyakhuleka wena wazi izinhliziyo zabantu ngibanika lesi sithembiso lesi simemo bangeza nkosi bamemukele manje wena wathi woza kimi ngisoze ngamlahlela ngaphandle ozwa amazwi ami akhole ngokujumileyo nokuphila kuphakade futhi akasaye kwahlulelweni usedlulile kakade waye kuphileni kuphakade ngiyakhuleka baba uzobhekana nezinhliziyo zabantu namhlanje hayi ukubanika ukuvumisa ngikholwa ukuthi usuku lwalokho seludlule ingcosana nje onayo esele nkosi ifanele izi ngesizotha ngokusile ekhanda phezu kokuvuma kwabo bekholwa bemukela uKristu futhi besho ukuthi uNkulunkulu ufikile enhliziyweni yabo futhi wakhuluma ngiyakhuleka Nkulunkulu uma uke wangongotha ezinhliziyweni ngaphambilini ukuthi lokhu kuzoba ukungongotha futhi namhlanje uma kungokokugcina kunikeze baba izwi lakho liqiniso silethile kuwe manje Nkosi ukuthi umoya ongcwele manje uzosebenzana na yonke inhliziyo sisacula ivesi lokugcina amakhanda yini khotheme uma ufisa ukuza eyathare ukuze okhuleka mngane uyisoni woza manje njengoba wemukelo Kristu noma wena othubukile woze khona manje futhi ume eyathare sizokhuleka ke nginawe kulungile. Lokho enikwenzayo
be thou my God.
Oh, Nkulunkulu.
Be
makhandeni kotheme mfuthi wood ngifuna uphakamise ikhanda lakho mzuzu futhi cox wena usesakhiweni nomfuwo wethu uFreeman na ngifuna niphakamise ikhanda lenu nina madoda nje.
You see what I told you?
Niyakubona nginitshelile khona na ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini ukuthi umprofeti ezweni lakubo uqobo phakathi kwabakhe uqobo manje baba wethu onomusa wasezulwini sethulela umlezo kuwe Nkosi leyo mbewu yahlanyelwa yajula ezinhlizweni zabantu ukuthi ngolunye usuku olukhazimulayo uJesu yakufika futhi uzothola bonke abangcwele okungukuthi uzokwenza futhi wonke umuntu uyohlwithwa futhi ayiswe enkazimulweni futhi lolo kuyoba usuku lokuthokoza olukhulu kanjani lapho uJesu inkosi yethu ebuya. Siyabona ukuthi sibonga kakhulu ngokuphila kulolu suku futhi uNkulunkulu ngiyaphenduka kukho konke futhi ngokwazi ukuthi ngeke siziphilele ngesingathi inkosi kodwa siyizoni kuqala nje futhi insuku zonke ngithemba wena ngokwazi ukuthi insuku zonke ngiyona ngokwazi ukuthi izinto zansuku zonke ziyenzeka kimi nasempilweni yami ukuthi ubungeke uthokoze ngazo futhi ngiyalivuma iphutha lami futhi ngiyakwemukela wena Nkosi yami njengoba umphefumulo wami uqobo ulele eyalithare kulokhu kuza kuleli thabenakele elincane ngiwulalisa phansi lapha Nkosi. Oh Nkulunkulu ngehlulekile kuwe muva ngaleya ngalezo ziphiwo zobuNkulunkulu njengoba wakhombisa ngokumangalisayo ngaleya ngobunye busuku futhi ngiyaxolisa ngiphendukile kuwe embonweni futhi manje kokwami okulungile kulesi sikabe ngiphila kuso manje ngiyaphenduka kuwe Nkosi yami futhi ngicela wena ukuthi uzongithethelela futhi uzongisiza futhi ngobusa wakho ukuthi usuvele ungitshelile ukuthi izinto zazizokwenzeka enkathini ezayo manje ngokwazi ukuthi ziyokwenzeka ngakho ke Nkosi ngicela ukuthi ungcwelise umphefumulo wami nenhliziyo yami njengoba ngikunikela kuwe. Oh Nkulunkulu ungazamazamisa umhlaba kuphela kodwa namazulu futhi Nkosi azingene emasimini ngaleya lapho izigidi zilindile Nkosi nokulamba nokoma nokukhathala nokucela nabaheteni bayafa ebumnyameni. Oh Nkulunkulu zamazamisa lesi esikhulu isizwe sasemelika esiphingile esiwele ebuleni lesodoma lesimoteni negomora. Oh wena ndodana yokusa kanjani ukuthi wawana wakijima kahle kwenzakaleni kuwe na kodwa oh Jerusalema Jerusalema ubethanda kangakanani ukunifukamela futhi kunjalo ke melikana muhla njengoba umoya ongcwele ukhala enhlizweni yami benginganenza kaningi kanjani ithoshi elivuthayo esizweni nasemhlabeni kodwa nemukele iHollywood nemukele izifashini zezwe futhi manje ninikelwe koJane noJemri futhi usuku lwenu lufike kanjani lweni kanjani kanjani ukuthi amadoda anamandla ashanele isizwe ukuthi bafunisise kanjani kulokho abebengakuthola futhi manje uyahoxa futhi uyekela uyashiya uya kwezinye izizwe oh nkulunkulu sihlezi emilotheni yezinsalela zayo uqobo sihlezi phezu komgqomo kwasoqobo obukhazikhazi futhi kwelunye usuku olukhazimulayo indodana kankulunkulu ekulungeni kwayo okungcwele iyokwembulwa ezulwini khona ke siyomaphi na o nkulunkulu siphe namhlanje ukuba izinhliziyo zethu ziqiniswe kuwe sithethelele izono zethu eziningi futhi baba busisa laba befundisi abalapha kulokhu ukuza abashumayeli bevangeli oh nkulunkulu bangathi bangaphuma namhlanje nalo mlayezo enhliziyweni yabo futhi uthi ngibona manje isikhathi sokuphela isixobo sophawu futhi ngiyazi sisemgamanqweni futhi lokho konke lokhu okungakho bengizibuza ukuthi kungani inhliziyo yami ibinjena ibishukunyisiwe kakhulu kule minyaka embala yokugcina yebo nkosi kwangathi bangakubona kwangathi amehlo abo angavuleka bayaqalaza lapha bese bethi yebo nakho ngiyazibona zonke lezi zinto ezimbi ziyizibonakaliso ezingaphezu kwemvelo ezivela esitheni ngani wenza izimanga ezinkulu wenza izinto ezinkulu kangangokuthi wehlisa umlilo uvele ezulwini yebo banamasathelayithi emhlabeni wonke jikelele futhi ziyizinto zemvelo isitsha siletha izimpawu zomlilo nakho konke okunye izinyanga zamanga namalanga amanga nakho konke okunye kwezinto zabo kodwa uNkulunkulu wena wathi kuyoba khona izibonakaliso phezulu lapho futhi ukuthi angeke baqonde futhi siphilela ukukubona ngibonga kakhulu Nkosi ngibonga kakhulu ngoKristu futhi ngikhulekela ukuthi uzokwenza ngenceke yakho ezithobile izinyembezi ezizisolayo ezihlathini zami uNkulunkulu nginikele impilo yami kuwe kabusha namuhla futhi ungangisiza uNkulunkulu othandekayo ukuba ngihlale ngithobekile futhi ugcine ngakimi amadoda athobekile azokukhonza uNkulunkulu othandekayo futhi sizokwenza umsebenzi kaNkulunkulu kuze kuba uJesu wena utetela ukufa kungikhulule kulithabenakele lokuthotshizwa futhi khona ke baba ngifuna ukuba nawe busisa leli bandle lincane lithandekayo uNkulunkulu busisa umelusi wethu othandekayo lapha umfo wethu nevile umngane wethu othandekayo ombi lapha noma ngabe kuyabanda noma kuyashiza noma ngabe kuhamba kalula noma ngokuqina futhi usalokho ebiza leli vangeli elingaxutshiwe lenkosi uJesu uNkulunkulu busise nomkakhe omncane nabantwana wo uNkulunkulu kwangathi angashisa ivangeli ezinhliziyweni zabantu kuze kufike uJesu ubusise uNkulunkulu mnika amandla amakhulu siyamthanda futhi siyazi ukuthi uyindoda ezithobile futhi usebenzela wena futhi ngiyabonga ngaye Nkosi ukumshiya nalesi esincane lesi sibaya sezivu esincane lapha engake ngaba naso phakathi lapha futhi uNkulunkulu ngiyakhuleka nje ukuthi uzomsiza ukuba angenise ezinye izimvu eziningi emhlabeni siphe khona yenza lokho kuwo wonke umfundiso khona futhi hayi lapha kuphela Nkosi kodwa emhlabeni wonke ngokuba siyazi ukuthi usuku luyadinga izibonakaliso zilapha Ngeveli use hamba hambile njenge bubese libhongayo emangalela ngamanga nokulingiza futhi kodwa uNkulunkulu wena uphakamisa ipanela ngokumelene nakho ngomoya ongcwele futhi siyabonga manje sibusise ndawonye futhi namhlanje baba njengoba sizokhulekela abukulayo sengathi ungagcoba wonke umfundisi phakathi lapha kabusha siphe khona Nkosi futhi kwangathi lonke ikhola phakathi lapha lingagcotshwa nawo wonke umuntu ogulayo agcotshwe Futhi kwangathi lapho siphuma lapha kwangathi wonke umuntu angenziwa aqine kahle nenkazimulo kaNkulunkulu phezu kwemiphefumulo yethu njengoba sikhuleka egabeni likaJesu. Amen.
My faith looks up.
asiphakamise izandla zethu njengoba sicula.
With our heads bound.
Namakande ethu ekotheme sinikele zonke izinto kuwe qobo lethu izimpilo zethu inkonzo yethu sisebenzise sonke inkosi kwangathi wonke umuntu angahamba ephefumulelwe namuhla kwangathi lolu kungaba usuku esiyolukhumbula kade ngenxa kamoya ongcwele unathi futhi usibusisa.
Now give to the sick Lord their needs.
Manje ipha abagulayo Nkosi izidingo zabo namuhla siphe khona Nkosi yiba nomusa baba yenza lokhu ngenxa kaJesu siyakhuleka futhi manje emfundisi omkhulu wasifundisa sonke ngelingilanga wafundisa abafundi bakho njengesibonelo kithi sonke wena wathi emva kwalendlela khulekani.
Our Father who art in heaven, hallowed
Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho. Mawufike umbuso wakho, mayenze intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele eziphambukweni zethu njengalokhu nathi sibathethelela labo abaneziphambeko kithi. Ungasingenise kulingweni kodwa usikhulule kokubi ngokuba umbuso ngowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Kholo kuphela uma uthanda dade bangaki ozokhulekelwa na singazi ibone izandla zenu ofuna ukukhulekelwa na angazi nomani ngashaya umuqa ngapha ngakulolu hlangothi lwesokudla lapha abaningi ngangokunokwenzeka nalabo abangakulolu hlangothi shaya umuqa niye maphakathi nesikhala sezihlalo lapha uma ningakwazi labo abakulesi sikhala sezihlalo shaya umuqa ngapha ngakulolu hlangothi futhi laba abamaphakathi nesikhala sezihlalo lapha kulungile asicule manje. Bangaka bake bawase emhlanganweni ngaphambilini inkonzo yokuphulukisa asibone isandla sakho nonke nike nabakhona hoyi onamandla onke omangalisayo ngiyazibuza manje into ethize nje ifika kimi egugulo umqondo wami ngento ethile khona manje ngiyabona lo muqa womkhuleko mhlawumbe uzosithatha kuze kube ngelesithathu unqo futhi ukuba siphume kuwo. Ubumfowethu Tom Meredith na ngabe usekhona na umfowethu Junior Jackson bobabili abefundisi nina befundisi bashumayeli bevangeli enikholelwayo kuphulukiseni ngokukaNkulunkulu wozani lapha umzuzu nje. umzuzwana nje ngifuna kulibuza ukuthize ngokuba umfowethu Cox nabaningi benu lapha uyazi ukuthi le ngxenye yeviki nginitshelile ukuthi angiyifuni inkonzo yokuphulukisa lokhu kuza lapha kodwa ngibe nabangani kuba bangishayela ucingo ekuhlonipheni ini na umfowethu Hall ubebambe imvuselelo inkonzo yokuphulukisa ngale kwamfowethu Durban futhi umfowethu Hall ubengapho ngenze isimemezelo kevikele dlule ngezinkonzo zakhe ingaleso sizathu nge ngenze leso simemezelo ngoba ungumfowethu futhi ebambe inkonzo futhi ngani ngani umfowethu Hall nguwe lowo umfowethu Hall lapho na umfowethu Hall nathi kulungile umfowethu Hall ingabe uyavala kulobo busuku umfowethu na ngiyabona umfowethu Durbeni ungapheshe kumfula banenkonzo yokuphulukisa ngiyamazi umfowethu Hall umfowethu kahle nceku yenkosi egcotshiweyo ngiyazibuza umfowethu Hall awu uma kungeke kube ukucela kuningi kakhulu ungama nathi kulokhu kusa ngobukhuleko abagulayo kanye nathi na ngiyakuzonda kubeka umfundisi obekade khuleka kanjalo uma nje uzoma lapha nobukhona bakho kanye nathi ukukhulekela abagulayo Ake sithi sibonge inkosi komfowethu Hall kunenkonzo ngaleya kwamfowethu Durban kuleli viki abaningi benu bayethamelile akungabazeki futhi ngafunda ukuthi hayi lomfowethu Hall ngekathi wayelapha ngesikhathi futhi kwala ke ukuba nempumelelo eningi kangaka inkosi imnikeze impumelelo enkulu ekukhulekeleni abagulayo futhi ngikholwa ukuthi ubelokhu engapha isikhashana impela ekhulekela abagulayo futhi umfowethu Hall ungafuna ukusho izwi kubafo noma yini esengqondweni yakho na kulungile mnumzane ube nomhlangano omuhle kuleli viki umfowethu Hall na ngijabule kakhulu ngawe ngokuba lapha futhi manje ninabantu abagulayo hayi lokho kuphela laba befundisi lapha sonke sikleliswe ndawonye njengenqaba sikholelwa kuye onamandla wonke Siyakholwa ukuthi uNkulunkulu usomandla kulolu izinsuku zokugcina ngokwenza izimangaliso nokuphulukisa abagulayo nabahluphekileyo futhi sibona ubukhona bakhe ezindaweni zonke benza khona impela athi uyokwenza silapha ukuzonikhulekela kulokho kusa futhi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenza futhi umzuzwana nje umfowethu Jack Okey lapha ovele Revival Center na ngani singajabule kuba nawe mfowethu Jack Okey noma ngabe ukuphi futhi umfowethu usanda kufika wangitshela ngomfowethu Jack Okey ngabe ukhona esakhiweni na manje ke ngani wena yenyuka ngqo kanye nathi mfowethu Okey noma ngabe ukuphi nabanye abefundisi ngani siyajabula nje ukuba nani uma nikholele kuphulukiseni wozani lapha lona umsebenzi wethu ukwenza lezi zinto nokukholekela abagulayo labahluphekileyo lokho kuhle kakhulu Mfowethu Okey kuphi ngabe lowo ngomfowethu Okey omi lapha nawe naqhabo okey kakhulu ngi he uthini kulungile umvangeli noma ngabe ungubali woza mfowethu ongumfundisi ngophezulu lapha inhlanganyelo hoye lokho kuyamangalisa woza ngqo ubani igama lakho mfowethu na umfowethu Jack Okey siyajabula kuba nawe mfowethu Jack kangi nathi manje lokho kuhle futhi kuhle kakhulu nonke ningaxolana njengoba niza ngapho futhi nazane futhi manje nakho inkosi esithumele khona kulokhu kuza ukuba sikhulekelele abantu futhi abanye babo esimeni sokufa inenekazi limi khona lapho emuva elifake isiqoko esimhlophe linomdlavuza kunendoda yemi lapha phambi kwami inomdlavuza futhi kuneziningi izinto eziningi ezahlukene lapha kuleli nenekazi lapha eliphuke iqakala elingapholi sinakho izinto eziningi lapha inenekazi elihlezi lapha elinesifo samathambo esihlalweni esinamasondo likholwa ukuthi uNkulunkulu uzolivumela liphile siyakukholwa lokho nathi manje bazalani into kuphela singayenza ukukhuleka ngabe kunjalo na khulekani nje ngibuthakathaka kancane impela namuhla kuba ngingene kulokho niyabona nje ngishumayele kanzima Ngakho ke manje asikhonemise amakhanda ethu ngizocela abafowethu uma ngamunye ezoza futhi asenzele indawo khona lapha ezansi ngaphambili lapha ukuze sizokhulekela laba abagulayo ngizokwehla kanye nani futhi ngizokhulekela abagulayo futhi sidlulise abanye futhi sikhulekele ngamunye futhi sonke sibeka izandla phezulu kwabagulayo futhi sikhole ukuthi uNkulunkulu uzobaphilisa niyakukholwa bazalane na kuthiwani ngakho mfowethu hole uyakukholwa lokho ngenhliziyo yakho yonke na kulungile kuzokwenzeka Bakuthi thina manje uma nithanda sithi shelele ziphume ezansi ngasohlangothini izitebhisi lapho bazalwane bami uma nithanda uma nizenzele umuqa omncane ngalapho manje ngizoqala qala ezansi lapha futhi sizokhuleka futhi sifuna lonke ibandla lihlanganyele nathi nizokwenza yini bangane sisakhulekela laba bagulayo na manje nina bantu kukhona abavangeli abakahle lapha labefundisi bemikhankaso yokuphulukisa olapha ukuzokhuleka kanye nani kulokhu kuza futhi siyajabula ukuphendulela inkonzo manje ekukhulekeleni abagulayo asiphinde sikhuleke futhi Baba, egameni likaJesu, semukele manje, sicela umoya ongcwele ukuba uze phezu kwethu, futhi uzibusise, futhi usinike lokho esikucelayo namuhla. Kwangathi amandla wonke amakhulu angamandla kaNkulunkulu angangena kithi khona manje futhi kwangathi ikazimulo yeshekhina o Nkulunkulu eyayihlala ngaphansi kwamaphiko ahlangene khaxa abakherubi sengathi ingangena ngaphansi kwezingalo ezihlangene khaxa zesiphambano futhi yehlele phezu kwethu namhlanje enkosi njengoba siza silindele amandla kaNkulunkulu Sikhuleka lesi sibuziso kubantu kwangathi kungehluleki noyedwa noyedwa kodwa sengathi bonke bangaphulukiswa egameni likaJesu Kristu Amen manje futhi neville uma uzothola amafutha futhi ume ekugcineni kwendawo lapha manje sisaqala asikhulekele ininikazi eliso hlakeni kuqala bese ke sehla kanjalo khona ke sibuyele emuva ngqo futhi sidedele abanye beze kulungile inkosi ibusise manje wonke umuntu emkhulekeni manje yiba ngokhulekayo manje kulungile bazalane lapha masikhulekele ukuphulukiswa kwakhe Baba wethu esezulwini udadewethu olele lapha uyoba kulolu hlaka lombhede impilo yakhe yonke Kodwa siyakholwa baba namhlanje njengoba eze lapha ukuzokhulekelwa futhi thina abazalelo bakho abakholwa ukuthi uzosenzela lokhu siyakhuleka ngokuzithoba futhi sicela egameni likaJesu ukuthi uzothatha lesi simo usisuse kuye nikezela iCalcium isakhamathambo yalolonyawo umlenze wakhe noma yini ephukile futhi ngiyakhuleka philiswa futhi ukwazi ukuhamba-hamba udumise uNkulunkulu nezandla phezu kwakhe sicela lesi sibuzise egameni likaJesu Kristu Amen Baba, uNkulunkulu njengoba simi lapha yathare kulokhu kuza futhi lona udadewethu oyikhaladi ngokwazi ukuthi ngolunye usuku ngenkathi uJesu esathwele isiphambano phezulu eCalvary eGolgotha wawela ngaphansi komthwalo wesiphambano futhi kwakukhona indoda eyikhaladi eyeza futhi yasithwala yasiqukula yamsiza ukuba asiphathe aqhubeke ehamba emanyathelweni esiphambano anegazi nanzi enye yamadodakazi ayo ijezi lapha namhlanje nkosi eshayekile egulayo ihlezi kulesi sihlalo namhlanje futhi liyoba yikho konke kwempilo yayo uma wena ungabanga nomusa nkosi ngale kukadokotela kodwa ayikaze futhi siyakhuleka egameni likaJesu ukuthi umlenze wakho uphulukizwe futhi sengathi ingahamba futhi iphilizwe ngokuphelele egameni likaJesu Kristu Amen manje wena uyakuzwa kwehluka noma cha woza lapha vele uqale phakamisa izinyawo zakho kumbe noma yini ofuna kuyenza khona ke ufuna ukuba yithi ngisukumile futhi ngahamba ngadabula sekhiweni Baba wethu esezulwini umfowethu umngane wami umlingani wami osekuyisikhathi eside ngimazi wangishayela ucingo ngobunye ubusuku ngithola odokotela bangitshela ukuthi alikho ethemba amandla omdlavuza azothatha impilo yakhe uNkulunkulu othandekayo uyayazi inhliziyo yendoda uma kukhona noma yini into ephambene nentando yakho namhlanje noma yini sengathi manje ingathethelelwa kwangathi kulokhu kusa ngalo kanye lelihora umfowethu Carl uza kuwe futhi unikeza ngokuphelele impilo enikelwe Nkulunkulu uma wena odokotela ngeke benza lutho ngalezi zinto kodwa wena nguwe kuphela ongakwazi ukususa leyo mpilo iphume lapho wenze leso simila futhi wena ohlala ebungcweleni wena ohlala wena uyinkazimulo yeshekhina wena ungenamandla wonke siyakhuleka ukuthi uzokwenza kulobu busuku kube kubufakazi bezwi lakho kwamandla kaJesu ovusiweyo siyawulahla umdlavuza phezu Baba ngulunkulu manje sicela lo dede wethu sicela ukuthi uzokhululwa izinhlupho nokunye nokunye futhi manje ngkosi ngikhuleka ngobuqotho kodwa wena uzokwenza uKristu ofanayo ngibeka izandla phezu kwakhe ngkosi uNkulunkulu othandekayo sibeka izandla phezu kwalona mfowethu oma phambi kwami insuku zonke umkhuleko wakhe wakweqa umoya wakhe wakweqa futhi ubheke ngase kushoneni kwelanga uNkulunkulu wenza kanjalo noAbraham wayeneminyaka eyikhulu budala wakhuluma naye futhi wathi ngingu El Shaddai uNkulunkulu wena ungenamandla onke futhi siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzokwenza okumangalisayo futhi uphilise lona umfo wethu egameni likaJesu amen amen Baba, babo wethu esezulwini njengoba abefundisi abagcotshiwe bevangeli emanamuhla njengoba ibandla lahlangana ezinsukwini esezadlule futhi emva kwePentecost bahlangana ndawonye futhi bakhuleka Futhi baba sihlanganyela ndawonye njengabazalwane abakholwayo nabo bonke abantu futhi sicelile ukuthi abantu bahlangane bahlanganile sicela ukuthi asuke kulensizwa namuhla kwangathi kungephinde kukukhathaze yena uyazi Baba sibeke izandla phezu kukadadewethu futhi sicela lokho egameni likaJesu ukuthi uzolahlala lesi sifo somzimba wakhe futhi umsindise ngokuphelele lapho ehle idlulayo lomugqa wamadoda anikele impilo yakhe kuwe Nkosi ekholwa ebizwe langaphandle ukuphila kwahlukanisiwe ezintweni zasezweni nabandayo amabandla ayiwo ngegama ukuba angene evangelini langempela sicela egameni likaJesu onikeza ngokwalokho esimcele khona amen Egameni likaJesu sibeka leli duku inkosi kuwe futhi sicela ukukhululwa kwendodakazi yakhe baba sibeka izandla phezu kukadadewethu njengoba edlula kulomugqa omkhuleko sicela ukuthi uzomkhulula kulokhu kugula emzimbeni wakhe njengoba simedlulisa lapha sibeka izandla phezu kwakhe inkosi ngcwelisa kokubili isipho nenkosi siphe khona egameni likaJesu sicela ukuphulukiswa kwakhe amen Baba ngulunkulu sibeka izandla phezu kukadadewethu sikucela egameni likaJesu njengoba edlula kulomugqa wamadoda Baba ngulunkulu sibeka izandla phezu komfowethu mncane futhi sikucela egameni likaJesu ukuthi uzophulukisa noma yikuphi Baba ngulunkulu sibeka izandla phezu kukadadewethu futhi sikucela egameni likaJesu ukuthi uphulukise umzimba wakhe futhi umenze yaphile ngokuphelele siphe khona Baba ngulunkulu sibeka izandla phezu komfowethu futhi sikucela egameni likaJesu ukuthi uzophulukisa lo mzimba futhi njengoba idlula phansi ngalomugqa wabefundisi ngiyakhuleka ngulunkulu ukuthi inkazimulo yeshekhina izo ngingabeka izandla phezu kowethu othandekayo umfowethu othandekayo futhi ngicele njengoba edlula lapha ukuthi uzodlula kulawo mafutha okucwengisiswa awakhulekelayo baba ngibeka izandla phezu kokadadewethu futhi ngicela ngegama likaJesu Kristu ukuthi uzomphulukisa futhi umsindise Baba Nkulunkulu sibeka izandla phezu kukadede wethu njengoba sibeka izandla phezu kwakhe egameni lika Jesu indodana yakho amen Baba Nkulunkulu sibeka izandla phezu komfo wethu izifo Nkosi Imani nokukholwa manje njengoba bedlula bagcotshiwe ngabafutha njengoba izwi lafundisa egameni lika Jesu Baba Nkulunkulu sibeka izandla kudade wethu Nkosi njengoba ehlangela umuqa ngo isifiso senhliziyo yakhe Baba Nkulunkulu sibeka izandla kumfowethu futhi sicela ukuphulukiswa kwakhe Kwenzekile yini naqaphela ukungavamile na ngishumayele kulokhu kusa ngokuthi imigwaqo yomgamanco bukani emgamanqweni lapha loluhlu lwamadoda
Thank you.
uNkulunkulu namandla wonke siphe khona Nkosi ukuthi umoya namandla azoza phezulu kukadide wethu amenze yaphile ngokuphelele siyakhuleka egameni lika Jesu njengoba idlula ehlela kulaba befundisi sengathi angaphila ngokuphelele kulobu busuku amen. Baba igameni lika Jesu sikhuleke phezulu kwaleli dugu ngokufanayo njengoba lathatha emzimbeni kaPaulu futhi ngiyabiza khuleka uNkulunkulu ukuthi uzophiliswa kulokhu kuza egameni lika Jesu amen. Othandiweyo othandekayo mngane egameni lindani nanti ninikazi liza ukuzokhulekelwa ya woza ukhuphukele lapha ngo nina bazalwane. Baba wethu sizilene othandekayo sibeka izandla phezulu kwadade wethu futhi sibonga kakhulu ngokuba ngcono kwakhe kwangathi ukukholwa kwakhe kungeyeke manje futhi egameni lika Jesu Kristu. Manje sezeni na lokho inkosi ekushilo ngabe kunjalo na siyajabula kuba nabavakashile bethu mzalwane ongumfundisi kanye nathi bonke laba bangane thanini amen nonke nina eni awu nemukelekile ngempela kubuya bazalwane bami abathandekayo ukuba nibe nathi. futhi namuhla sizovele sicishe sikwenze ukuphuma ngesikhathi siyajabula nibe khona futhi bazalwane bam ngiyanikhulekela njalo njalo futhi ningikhulekele noma kuphi lapho niya khona futhi khulekani manje njengoba ngiphuma ngiya ensimini futhi sengathi imigwaqo yethu ingaphambana isikhathi nesikhathi nikhumbule mfowethu okay ngingase kwenzekile ngakhumbula abathendekayo bakhe phandle lapho eCalifornia ngabe lewo udokotela okhiwe oh omunye uOki yabo nomzane futhi ngiyazi kukhona uOki abaningi phandle lapho angazange nje ukuthi yimuphi ayexhumene naye ngiyamazi udokotela Oki udokotela wamazinyo niyazi bese ukuthi ke futhi ngakho ke ngabe unokuhlobana naye na umzala wakho awu lokho kuhle kakhulu indoda ekahle manje senzeni kini bantu lapha na nakho okuyikho besingeke sime lapha futhi sibeke izandla kwabagulayo ngaphandle uma sikukholiwe sibabonile abantu ngathi namhlanje behlezi kulesi izethameli khona lapha abantu kade belumdlavuza bephuphuthekile bekhubazekile ake ngilikhombise ukuthi yize uma kukhona izihambi lapha bangaki lapha abaphulukisiwe ngaleyo ndlela kaNkulunkulu na ake sibone izandla zenu ziphakama lokho ngokuthi impumputhe imidlavuza nakho konke niyabo uzokwenzela okufanayo niyabo manje siyakwenza njengalokho siyawukholwa umkhuleko wethu futhi manje kweyokuvala ngaphambi kokuba siphendulele inkonzo ku-Fortuneville khumbulani izinkonzo kulobo busuku futhi kulobo busuku uma ekhona lowo imaziyo othandekayo ongangenanga kulokhu kusa ukuba akhulekelwe umfowethu hall lapha ukwamfowethu Durban futhi lokho kuzoba futhi lithini ke futhi na ini u-17th no market luvili lapho abanomkhankaso wokuphulukisa futhi leso sizathi impela ebenginamahloni ngokuba nenkonzo ngiyakuzonda kuye endaweni lapho omunye ebambe umkhankaso wokuphulukisa nomunye umuntu aqale wodwa futhi ngaleso sizathu ngisho lokho engikwenzile ngokungenzi mayelana nezinkonzo kulokhu ukuza ukuhlonipha umfowethu hall kwa mfowethu Durban ngoba bobabili bangabangani bami abathandekayo kakhulu futhi asiwufuni umkhankaso wokuphulukisa ozale ngapha ngenkathi umfowethu hall enomunye oqhubekayo ngaleya ngiqinisekile ngalokho futhi ngakho ke siyamthanda futhi manje mfowethu okay ukuphi mfowethu na 43 West Market omunye umfowethu okanye nawe lapho nindawonye na kulungile manje lokho kuse 43 West Market eluvili omunye umkhankaso futhi ngakho ke uzoba lapho kuze kube nini mfowethu okay na lonke lelivikelizayo lokho kudle manje nonke nini nigulayo 40 West Market ya 43 ku West Market kulungile lokho kudle manje kukhona ngibone abanye abefundisi abathi ababe babili ngaphezulu umfowethu lapha wena unomkhankaso oya ndawo mnumzane na qhabo ya awu lokho kudle kakhulu lokho kudle futhi lo mfowethu lapha uyisithunywa sekolo kumJuda ngiyakholwa akanjalo la futhi isithunywa sekolo kumaJuda ngicabanga ukuthi uhlala eNew Albany futhi ngakho ke sijabule kakhulu kuba ne ngabe ngigejwe yedwa ngabe ukhona omunye ndawo na ngethemba ukuthi angizange bengingaqondile kusobala umfowethu Junior Jackson niyazi yena ukuthi ukuphi eNew Albany umfowethu Tom Meredith unokusakaza unalo ibandla mfowethu Meredith na alikho ibandla ukusakaza nje ukumemezele emizuzwayeni emibalo edlule futhi umfowethu Neville nenkonzo lapha yenu bantu lapha ngalapha kulobo busuku nanga lolu lwesithathu oluzayo futhi iviki lonke futhi izinkonzo zakhe ukusakaza kwakhe kungomgqibelo kuseni kulungile wonke umuntu zize kahle nathi nini amen kulungile bangane kukwenza ufune ukujoyina lesi esihle sigajane sijabule sabashumayeli nokuhamba ushumayele evangeli futhi ukhulekela abagulayo nawe uNkulunkulu aniphe khona bangani insizwa lapho eyaphonswa ngaphandle kusakazikeni maduzane nje yayino PC wensimbi oyiengela wangena wathi nguwo ohlangothini lwakhe wedlula ngokushesha kuyo futhi wadlulela kolunye uhlangothi kanjalo othandekayo umama okhulekayo uNkulunkulu wamsindisela inhloso ethile kusukela egitshelile ngacabanga namuhla ekuseni ngihlangane naye lapho ngingena ehholo ungixhawulile ngithe awuyena umfana na uthe yebo mnumzane ngathi ubizelwe enkonzweni uNkulunkulu abe nomusa manje bazalane bami abathendekayo insizwa nje ihlezi lapho iqoke ijazi linsundu wakathi uNkulunkulu angamupha ukuthi uzoba ngokukhanya okuvuthi amalakabi sisesemgamanxweni womgwaqo ndodana futhi shumayela ivangeli shumayela ivangeli ligcwele shumayela lonke izwi likaNkulunkulu futhi ungaxegisi ngalutho yemakhona lapho endaweni yokukada uNkulunkulu uzokwenza iqhawe elikhulu ngawe manje asikhulekele lo mkhuleko owodwa wokugcina manje wabagulayo Baba wethu asezulwini siyakubonga ngalensizwa kulokukusa futhi inkosi futhi njengoba ihlezi lapho kulokukusa ilalele izwi futhi ibona laba befundisi nezinhliziyo zabo zivuthe amalangabi lapho bebeka izandla kwabagulayo lapho bedlula kulomugqa bebona ubufakazi lapho babantu bephakamisa izandla zabo abaphiliswe emhlavuzeni lobumpumputhe nezithulu nezimungulu nabakhubazekile khona khona kuyinselelo futhi sibuka phansi lelizwe lidala libusisiwe futhi lathi lezi zinsuku ziyoba lapha futhi lapha simile sibona uNkulunkulu namandla wonke nengalo yakhe yeluliwe nezibonakaliso nezimanga izizayo sizwa umsindo wenala yemvula emoyeni siyazi ukuthi sisosukwini olukhulu lwemvula yokugcina lapho uSathane yoboshwe futhi aphonswe emgodini eboshwe ngamaketa ngesimo ukuthi angeke esaphinda aphume futhi akhohlise izizwe hlobo futhi iminyaka eyinkulungwane ukubusa kwesikhathi esiyiminyaka eyinkulungwane kuzokwenzeka emhlabeni ngenkathi sisakhazi molisa inkosi yethu uJesu nokumhlobisa ukumethwesa umkhele inkosi inkosi nombusi wababusi lo mhlaba omdala lesono uzoquma usakazeke ngolunyelo lezi zinsuku lapho amandla e-atom ededeliwe nama-hydrogen ayokwenza futhi lonke ulwandle namanzi kuyokwenza ulwandle luyokhala izinyembezi luze lome uNkulunkulu nelanga liyohluleka ukukhanya futhi inyanga ngeke inikeze ukukhanya kwayo futhi izinkanyezi zezulu ziyakuwa njengesihlahla somkhiwane okungakabi yisikhathi saso esinyakaziswa ngumoya onamandla futhi abantu bayokhalela amadwala lezintaba futhi lempilo encane iyoba yini ngaleyo nkathi na Kodake abafile kuKristu baya kuvuka hoyi paradise elinje lapho izizwe azisayi kuphakamisa inkemba kwesinye isizwe enhlobo kanjalo angeke sisaphinde sibe nomugqo omkhuleko kwabagulayo namuhla usuku lensindiso futhi babazi letha laba bantu kuwe futhi sikucelile egameni likaJesu owasho lokhu celani noma yini kubaba egameni lami kuyokwenziwa Manje thina kuwona umkhuleko wethu esinokukholwa kuwo kuyisiyalezo sakhe esinokukholwa kuso celani kubaba noma yini egameni lami ngizolwenza Manje Sathane wena ubukade umubi kakhulu futhi ubophela ababantu futhi wabeka ukufa phezu kwabaningi babo futhi wabakhubaza futhi wabaphuphuthekiza futhi wenza zonke izinhlobo zobubi kubo wena unqotshiwe Ngotshiwe ngoba senze nje lokho Jesu athi sikwenze ngakho ke ukukhola kwethu kuyabheka manje futhi kuthi kuwe yeka bantu phuma kube egameni likaJesu futhi sengathi wonke ngamunye angaphila ngegama likaJesu Kristu mayibonge inkosi manje kholwani Andikukholwa na ngenhliziyo yami yonke mfowethu Saul uyakukholwa na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenza mfowethu thoni na amen dade wethu Sidnya uyakukholwa na dade wethu wena uyakukholwa na wena uyakukholwa dade wethu na ukukhole kungukuqiniseke ngezinto ezitshentshwayo ubufakazi bezinto ezingabonwayo ngokukholwa sibone izinto ngezinkulu zaseJericho ziwa uKristu ukuhola ngokukholwa niyakukholwa na amen siyakukholwa ongalokothi ube nethunzi lokungabaza nanini uNkulunkulu uzoliqeda umnini amandla wonke kuqiniseke kakhulu ngifanele ngikulandele nje lezi zibonakaliso zakubalandela abakholwayo amen akamangalisi yini na manje singa khotshemisa amakhanda ethu mzuzwana nje senzele umkhulu yokuphuma sizocela hambani nizungeze ndawonye isikhathi esincane senhlanganyelo sizocela uma umfethu Neville uma ezokhuphukela lapha manje njengoba sonke sikhotshemisa amakhanda ethu ngezi lomkhuleko njengoba sihamisha kuqala namakhanda ethu ekhotheme kubulani nje useceleni kwakho impela yena lapho ukwenza okwangempela vele uzwe amandla akhe engena kuwe manje ngiyakwazi na impela ungakwazi njengoba sikhotshamisa amakhanda ethu manje mfowethu Neville nalokho ofuna ukukusho